Ati watame mitu yesu lino umupairo. Teata wesu wakuchulu, kakurumba sunumasiku ujeji, jorwe, ijimbi jakubora, ukombanduwe. Tulerumbite, kukuba baumi, akuba aji ukunusi eji pati, jaku mibutamani, ibukala mulindiswe. Alimu tuasiga sunumasiku tata, ukulangalanga ichi iliago, antomwe, ayama sesigema pati, asisipi, ayo aga siswa, kusoma lengiro anyiga. Eri kabele ngumu iluso tu ukonzia wa ibununa kulindiswe ndagomba ibuti abole agatigesu sunumasu kabela abwesi ichwi iliagwe kulibunita indiswe utegwa tuzibe inzira ya wabalanda babotu kulindwe muzindi ezi ya mamanino oleza muli motubona ikuti tuli muzindi ya mamanino watugwasha ikuzibabu sena iwesu Mwami, abuntu bwesu bwompeme, agasimpe, igakubora kwa mwami, jarini. Twajiromba mu zina lya Yesu. Amen. Ndirashoma kuti wakali David, wakati ndakakomana jindi, ndakandambira kuteti, gatuya munganda ya mwami. Jaloncho wejipati lyonse yakusiga, eryo, ulangalanga ichwi antomwe. Ikutu pabulangisi obu pati. Ino kulibanji bayungwe erio ndio bindabuyo muli mbogo nzega. Pena shoma ikuti mwotero wa ibusu wa muya usalala. Mbulimbwe ejita. Muzindi zichonto zama manino ziainda. Eilo sununda jisiji ntuye mwe. Ejitiga ejo jitaka jisi. Ajindi jiramfu. Ndalikulangalanga ahali jeji. Ajivunusi eji awa. Akuchuruwa wajina matisyo. Nyaga yagainda, mulichijo okuno, ikutandira nyaga imwe ili magumi obiro, yagainda, ndayera, na ajinti imwe mbulijejo, ele, munzira imwe, na imbi, sega kutira wele denchoveni. Wakaboneka ikuti wakali izintu zimwe, ya pati msina matisyo ezio. Nkambo ezio, sina matisyo, ndipugu, mbolisuruwa, mwabona, ndipugu, ipugu lyonsi, ndipugu lyomwe, lina matikitwe. Liataliga, mpomuko ziano utena, na jisigi ntu yemwe awa inga na mutondezia eyo nchepandura. Teji jina matizio, jomwe, eyo nchimwe, kabela, ulajifunga, mbulibobu, nzira, mbojaga hungwa, elio ulajifunga, mbujianza eyo, elio, umamalino, uligabela ganini, gana matide, mbulibobu, eyo, jina matizio jitanzi, ya mpao, eyo, nchibela jitanzi ya bugu. Naoji na matizio jitobela ilu hungitwe mujianza eji moja musi liyanchijo alimu ilu hungitwe mujianza eji mburi awa ilio mpao mamanino onya awa ulijimbi jinamatide jamba zinamatizio ziobiro ilu njenzi la baibe yonse mburi ya gale mbwa umaskro ili ya wobo uguna matula ejo zinamatizio jitula masesege a bugu. Sena mgaranga muli Jeremia, zira mwagaremba, jejo, bunjibwanu, wamujiremba, masigu ainda, zira zina masijo, mwagaremba, augusigwa, akubamba, gusigira, naga chogira, uinde miaga, ili magumi, ahiri jiroba, yabuzige, waga chogira, akutamina jugono jagwe. Ili ondago tewa nchoveni, lirangaranga, togonzi, uina nzira, yagulipandua lionse, kambo ndiki litamani, alimwi ndipugu litamani, kigago, tweredeguyo kumpu tamasena, mayandisi. Ili osunu mugulangaranga, dalemba makwalo manji utegwa, ngonje, ulirangaranga, ili agwalo, ili matepu, ayoyu bununa igunji, wandiyo, mbulimbo mulangaranga. Alimi kuli zintu zingi, yutina ndagonja kuyo kuima awa, hajibumbiri, kakuji obununa kulindinwe, nzira, mboja ibununwa, kulindime muganda, maa inga, jabajibu otuma ningi. Peleji ndi wasiga awa, ulasinigisi kwa, eri ubanga, usotoga ikuyo zintu, kakusola ikuleta jintu ipati ubantu, utegwa inga, bajibona. Naruma chobeni orogu imbo, mwesu angren, nguwa suwa wimba, usebuga iguswa kubole mwagwe, iguti na atagasiru iguswa kubole mwagwe, inga, koguli, kotunove de sunumasugu, abobo tulirumbide guti, wagasiruga usotu gwasia. Lino banji iba ingwi, tulabindana buyo igunjira moonya omu, imbuli, mwagwanja egabotu, tendambi iguti, tulabindana ikumanizia inchobeni pe ndamba kuti tiyo tatikaja kukambana mbuli mbakukonzeka ino lino atu jule lino kumane I twakajese chiphati ya 1 ya 2 ya 3 ya 4 elyo ya 5 masiku ainda ilo sini masiku kutalikira a chiphati 6 ya chiyopunuziyo lino mbuli mbotulangalanga chiphati eji kutondeka kumasena aindene walo mujisumana ujakale achipya ziko chene nkhambo buku mbalisulwa chiyopunuziyo ya Jesu Kristo mabona eyo nchiyopunuziyo chimanenede cha ya mwami Jesu chiyopunuziyo cha Jesu Kristo nguleza kaliyopununa imweni mubuku kaliyopununa mweni kuinda muli Kristo mubuku elyo Kristo nchiyopunuziyo ijaleza wakasikila kuyopununa leza nkhambo alo aleza vakali bomwe leza vakali muli Kristo ayanzanya inyika kulirwabwe mumachwi amwe inga notakasira inchoweni opoleza ngakapethe ikusikira nakalipununa imweni kuinda muli Kristo awo inga wabona ndakali kuyeya nyeka yeinda ikuchindiza leza wakandinyemena pele Kristo wakandiyanda ikabora ikusipa kuti walo munthu omwe mwabona ilo Kristo ngo nguwe moyo waleza ero lino mbuli mbotulangalanga jeji tunajezi anisi alimu mabuku matanzi otatwe a baibele ajiyopunuziyo elyo litwa galingula ikapotu kumanini na makhalo ambungano imakhalo ambungano ali chiloba lino kuli makhalo ambungano ali chiloba zinamatiziyo zili chiloba nyembo ili chiloba imitiba a miuya itasauli mbuli bajula aziyonse ezi zinka anto omwe ma bwenga ndanda kuba ma mpati ilogo kuyetuwa onse apo sena zira ngechibona nyomulisi achimwi ibuyo mwechibweza ibu sena ibwajo ndayetulowa ambali nini ya pepa ndayetulowa kujimo zaswana ikapotu nchopeni elyo ajindi amakhalo mbuli mwakasika akunkha azinthu zyonse yakanjirana chakulondoka nchopeni abo inga tijarurama imanini na pere kubotu pezi kujatikizia inchijo nekuba elyo ndilizi ikutina ndachitha mbwekonja ikapotu alimwi ndarubisya mukusola ikuchitha mwezi ikapotu akapotu owo mwezi nkutilesa yondilekera nchopeni mukuchitha ubulubuzi ikutina ndarubisya pere lino ayo mabuku otatwe matanzi makhalo ambunga ali chiloba ilo mphawo tujana kuti muchiphati 4 ya chiyopunuziyo johani wakakwempha wabona tulakona mabungano takwecha ambithwe maningi kuchatikizia makhalo ambungano phawo mpheya ikuti ivanthu vayokhamba ikaphati vavika mbungano ulale mumapenzi muzinthu ezyo ziyakuchitika ilo mbuli mbwekamba musondo ichilo inthu chithanzi nyomulisi mapenzi ayopasukira mukati alimu muyokhamba ikambo chatali ikubowola ikuthanzi wakali kukwempha eyo kuyopa mbuli wakapete wakaindi nkhapera imwakakusi mwabona lino kwina kukashomezi kwa maningi mbungano eyo eyo mbungano yapamasi nabwinga lino ndiyanda kuti muzibe mumizezo ikuti uli mbungano anabwinga mwabona ino mwede genja muli zyotatwe zyone zililupide yotatwe yotatwe ili chiloba likhumi ilikhumi azibiri azili makumi obiro ayone aya makumi one aya makumi osanwe eyo myerwe itapasokide ibaibele leza ulenja milumbe yakwe mumu mye manamba a baibele mumyerwe eyo eri wachena chinthu chomwe choluka ikuswa kuli umwe wamyerwe eyo nchipotu walangisya kachikaso ikapotu achinthu yithopera welete uyechosya awo othalikira mukasuveo mukasoleveo wa ndiyeya kuti mphali twakali kwamba olapuswa pomwe kuchatikizya ipanthu mbopakaleya mukazira ndilipiyo mbuli kuthupula mbaka ikuti na nthopolo yasitikizikwa chakulondoka kululamikwa chakulondoka akuphimwa yelede kuma mbakano chitha kuti mululi waphutha na kunyona na kunswima ikuswa kuli njiyo akufumbwa na kuma ikwamuwo kufumbwa chindi yathalika ikuleya kuli njira yomwe yakuchitha nkujokera oko okachisiya yazira akuthalikira alimwi ikuti na uyowuma mbakani kuti na tayichiti va tayiumi mbakani ngenzira mukulangalanga lukwalo ndashoma ikuti na kwajana ikuti kwatalika nthu yimwe awa nkhapera tachifika potu wamona tachiri nchicho nya kwakalupisya amwi mwayide kuchokera tamukachi mkwisi amizezo yanu tachiri buyo kwakajana ikuti kuyinda mmagwalo kuti kuyina munthu kuchulu na munyika na kunsi ya nyika na wakaliko yonse na kuyova yonse ukonzya kuchichita ikaperere alikhe kukonzya kuchichita apopo kompolola wa seminari kufumba mwachinga chapa tachiri chinthu nchopeni mwapona chithola kaperere kuliyo vununa kwamana apopo tulashoma kuti yotukwasya Yohani wakakwempha mwachiphati ya 4 ukupona izinthu ziyakaliko ziliko aziyakachiri kubowola elembungano imani na mwachiphati ya 4 ilo khristu uthola mbungano kuchulu wempha kumulengalenga kuyo muswana alimi khayiliponi alimi msikira mwachiphati ya 19 jindi achokera mbuli mwami pamwana mwami wapambi ambungano elino o ndashoma kuzwa kumwi tiyo kunja kuchimaniziya chonse ndiza walo pathana kusika kuti na tatu twachipona nekupa apopo tachikuemakani lino muchiphati cha 5 mukunamathula ezinamatiziyo alimwe lino phuku namatikidwe azinamatiziyo zilichiroba lotanzi tuyanda kupala chinamatiziyo chithanzi mangolezo ainda uchithalisiya kuyo aneni ambi tujana ikuti chindi johani nakalanga akupona elio phuku lalichiri mumanza mukamwini muthanzi leza mulayo ya nzira mboli akasweka na kuli adamu wakasweesya phuku yapomi khambo ikalusiko lwa satani akuswekerwa ilukono iwakwe ikaswekerwa zinthu zyonse alimwi wakanyina nzira ya lununuko aolesa wakaba muchikosiyano cha munthu wakaseruka ikwa mununune kuli ndiswe wotununa ero lino tijana kuti mumasuba akainda izi zinthu ziyakali masese yerede ikuchuka kuli ndiswe mumasuba akumamanino lino tijana kuti akwalo muli chenji kuti johani mbwakankhwithapuyo kwambirisiya oku ikwa sikamugowa mununune kukuyothuka akupamba kuthamirira kwakwe wakanyina munthu wakali kukonzya kuchichita thakwe munthu kuchulu thakwe munthu munyika thakwe munthu kunsiri ya nyika thakwe umwi wakali kuyerera kwalo ikulanga phuku amuyeye puyo thakwe munthu phe wakali kuyerera akwalo kulilanga iyo johane wakathalika puyo kulira wakalisi echo wakanyina zolwe yalununuko mphawo zinthu zyonse yakakakirwa iyo yakufambana tujana kuti kulira kwakwe wakaomona yakufambana khambo wakaambirisikwa kuli omwi wa panyamapone na aparu muwini omwi wa paru wakati kuthaliri johane khambo mulavu wa mukowa wa juda wasunda mumapfi amwe kukoma alimwi wakasundikizya johane nakali kunyona wakapona kaperere kaliponya wede kuti wakaswithe malowa akuthendwa akuyaswa wakali chaitwe ngati oyo ikaperere wakachayikwa lero nchoncho wakachiri swithe imalowa kuti na wakathenda ikaperere wakachaya inzira iyo kaperere mwakapethe nekupa wakathenda ukwa muthupela konse masimo mulupasu amphikiri mumanza amathende amamvwa athala ankumu wakali muchiimo chipyapi eri oyo kaperere wakayuthuka akunkha kuli oyo wakakhete achiuno chakwami oyo wakachisi thai chotidi imaninite yalununuko ilo kaperere wakaunkha akukwesapo uswa kuchanza lya oyo wakakhete achiuno chakwami khapera walibwesa akutchula zinamathisiyo akutchula phuku ilo mphawo chindi echo nichakachithika tujana kuti wakethe ikupa chinthu chimwe chiphati chakachithika kuchulu khambo ibaro akaro pali makumi opilo apone apanyama azinthu zyonse kuchulu yakathalika kompholola woyerera ilo mphawa wakasiya pangelo yathira mithiwa ya miphayiro ya pasalali ibasawari unsi yagi peiru babam parora uyerera yebo ogaberere nkambo watununa alimulino watubamba iguba bami abapaizi kabera tiorera anyiga oma eryo mbombobo jindi naga chula eryo pugu.
You see, the book actually was planned and written before the foundation of the world.
Mwini, ganzwa, this book, iguswa, kumalengelo anyiga, the Bible, pogo, ipaibere, yagalemba inchoveni iguswa, kumalengelo anyiga, eryo Kristo mugoba igaberere, wakachaikwa uswa kumalengelo anyiga, eryo I mamembara ana bwinga wakwe, masina abo agabikwa, mpogo ya bumi, yagaberere iguswa kumalengelo anyiga, ere, yagana machikwa, kabera lino, ili mwubununwa, abobachisi masina, agali omi, onsi, jatilisya ndiyo, kabera, chintu jipati. Ero Johane, jendi nagajibwana, wa wakati, chintu, yonse ikuchulu, chintu yonse wunsi, yanyika, chintu yonse, yagamu kwa gamba ikuchi, amen, direrego, arulemego, wakari, ikuwa aji ndijiromu, nchobeni, alimi, kambo, igamelele, wakari kwelela. Ero lino gabelele ulihuwi, lino sunumasugu mbole, mbotu njira mujipati, eji ya 6. Waloo jisi pugu mchanzali yagwe, kabela gatariga huli yobununa. Eryo oo, indaji tanchobe nisunu, eryo, nishoma iguti, iwantu mbasi muya, indagaba aburubisi bubiabi, ari, jejo, iguti, niatari wabo, igutandira 12 okolo, sunu, jindi muya usalara, nuanjira muganda, agundirula miga, ajintujimui ejo, cheri gulemba, iguti ndambe. Ndagari kujibwesa iguswa kujiyo ijagale, zega jisiji ntu alinchijo, tandisi obo inamatisyo, yabili mwajibete. Kagwe igu yape, ele, na jise jiyo chimui ijagale, ya jintu jimui ejo, chiga ganana, nyaga mishonto, ya inda, agujiremba. Iyo, ndagabunganya jiyo eji, jiyo iguswa kumui smithi, bamai iwanji, bapati ibazizi, ogo kwe, kwega jibunganya, ili wons ibabo. Iwagashu mabobo, mabobo, nagajiremba, elio, ndali, ulibambira ikujamba, lino, ndajirangaranga ikuswa, umuseso oyo. Elio ogi ya kutandila 12 okologo, sigati, muya usalala, wafumpa eni ansi, muganda, elio, jintu yonsi, jachuga inchobeni, ulindime, kabila, chejo, mojagabete, mabona, mabobo, jajeji, jajeji, jinamati yojitanzi, mkuchurwa. Ndili masimpe mbwe 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 awa sunumasigo iguti obo mbweni mbwe magani mabotu mbwe wamba awa ndili zinchoveni iguti mbobo bede nkambo kuchina jiyo vunosyo jiri mpene kuchwe kukuti tajiri jiyo vunosyo alimi nyomolisi mbwe zintu zimwe zigunja kubwoneka igwini nchoveni igapati ilune wabobo taziri jabwini mwabwana jibwoneka mbwe iguti chijo pere tajiri nchijo linu tulajana igabelele gajisi ipogo. Lino, ilo lino, mujipadi 6, tulabara. Ilo ndagabu nagabelele, jindi naga chula, jimwe jasina matisyo. Ilo ndagamfa, mbole kuchi jagari, jongo, jamu susumu. Ilo umwe wabanyama one, igamba kuchi, bola one. Ilo ndagabu na, ilo mpao, wabari imbisi ituba. Ilo oyo waka kede alinjo, waka jisibuta, na mushini, waka pigwa gulingwe. Ilo, waka unka, uyabu sunda, agusunda. Lino ejo, kina matizyo jitanzi, jimwi, chotu, isole, linda gulusi ya waleza, ujipandura sunumasigu. Linda gubotu weni, ejo, ngila mwisha kutimuntu, igusola, upandura jejo, mkwendela amasena, antenda, mutinato si ejo, chori mkujita. Mwabona, abobo kutina, jabo ura gulindibe winda, ujibunusio, njomu ambila bobo, igutina ndelete, igujitola, umiseso yangu ini, paondio, njomu ambila. Ketana ujiganana. Pele ndiri masimpe iboyo mbuli mbuli mbi awa sunu masigu. Eyo yabora ibu pya mbuli ndime sunu iguswa mbuli singu zionsi. Sepengani kugwamba iboyo mbuli bobo. Jindi yabora ujibela eji jarukwaro. Ndiri ndira shoma kuti mbulizi ejo ncheganana lino nyomabona lino nyomulizi. Alimi togwanzi igwamba. Zintu, yutinaji tujimwe, jerete iwe kwa atala awa, kaita na itiga. Togonji, ujahamba kusiraji tujimwe, yajibika atala awa. Mwabona?
Or
samulabala samuswila chinthu chimwe mwaona lino buku lya zinamatizo zilichiloba likungitwe lino kaliphegwa iwinda kukaperere twabola kubusena obusunu masiku leza tugwasi mbuli zinamatizo mbo zinamatchulwa akuphegwa maseseke a buku aivununwa lino unyo mwabona eri ndi buku linamatikidwe lino tulashoma obo taduye china tulashoma kuti ndi buku linamatikidwe lino tawe nitwakazi eji kale perendeli linamatikidwe azinamatizo zilichiroba kwakuti usweleya buku buku linamatikidwe azinamatizo zilichiroba ikuti natwa liwambawula imushopo oyu iwa buku nikwapa mboli ikupikha ikahumbyo ali ndilyo tuhumbyo tulichiroba pere thauli mushopo oyu wa buku ndi skro ilyo mphawo chindi skro yakungololwa iyo nchimwi mphawo iwikwa moonya mu skro mwerwe wabiri iyo mphonya awa liyamba obo mboli pete pere ndiyamaseseke pere nekupa twakali kwenthauziya pere amuyeye buku lilinamatikidwe alimi buku ndi buku yamaseseke a chiuponozyo yalo nchiuponozyo ya jesu kristo mwabona buku lya ziuponozyo iyo lino nyopo mulisi muchindi cha kukhalo munthu wakakwenthauziya akusola ikunjira checho tonse twakachitha ilyo nikwakopo chindi chimwi ndayeya ikuti ba buhanoni akachitika iku na pamwi ibanthu pakwe pechikanzere kuthusirimwe ba buhanoni mwe msuma wamusi alimwe pakali imuenderesi wa public service chindi nekali kupereka okwiya chindi nekasanguna kufuthuwa ndakali kumwambira makani akubala buku lya chiuponozyo iwakati ndakasola ikubala inthu eyo wakamba elyo ba buhanoni wakali munthu ulikakothu alimi wa wakali chiso chambungano elyo thandize oko konse pakali kuzulidwa pere wakati ndiyakuti johane wakali lide isuso ya red pepper busiku obo khapera wakaunkha kukoona ida kali zwite ndakati kulingwe nekwakuti nichakakonziya ikundinyanziya ntchitho yangu ndakati senator pinson kwamba bobo elyo ndakachiti mulombepoyo pere ndakati senator pinson kwamba checho kuchatisiya ijwi lya leza mwabona nekwakopo alimwe imwanapoyo ambuyo munini ndisa nyaka yakukomena eri makumi obiro aumwi na makumi obiro aibiri akukupenza ikujana ntchitho chindi chakuyumuyumu wamapwepo kachiriko pere nekwapoopo wakali buyofu omwya chindi ne kachengama ikankhwa kuchengama kumwi kujwi lyaleza opo mbwini ponse bwini apopo tichakali chirotho achalo na kuchithikirwa kuyosya achiri checho johani chakalya wakali akaswa kakuphatimo khambo wakaswalika ikupikha ijwi lyaleza muchimo cha buku alimi wakali mupange mfulumende ya paroma elyo wakali akaswa akuswa kwa mwami elyo wakankhwa kunje ilyakwe ijwi yamansi manji nkhapera wakachapuka ikulanga elyo wakapona zipikhiro zyamalampi ziyangwalide zilichiroba elyo mphawo wakainkhwi mwana waleza akathikasiyo lino elyo mphawo buku yalo chiuponozyo apopo chiuponozyo chinthu chimwe echo chaipununwa ja chinthu chimwe echo chaipununwa ilo lino amuone ikuthegwa mthachilupi ilijalidwe kusira zindi zyamalekelo mwabona imaseseke onse andilyo alijalidwe kusikira kuzindi zyamalekelo tujana checho mulugwaro awa lino maseseke a buku alaikununwa chindi zinamatizyo zyanamatchulwa ilyo chindi zinamatizyo zyanamatchulwa chakumanina chindi charununuko chamana khambo kaperere wasiya ikanda lankhomberezyo ukuswa yothola ikuthaminina ikwakwe wakali sikuima akati kachecho pere chindi chiuponozyo chini chachithika a zinamatizyo muli mbozithalika ikunamathuka ikaperere ulayothuka ikuswa kupusena ikusalala ikuyendera na athwi wakachipala masiku ainda ulaswa ikuswa akati ikukweza phuku apopo thachiri sikuima akati khambo alo bakamwitha ikuti mulavu alimi oyo mwami khapera talisi kui magati jindi ejo. Ndengwa kuti, nseka jute basina matizyo ejo, matali gila, abu kalo, wamungano, ntanzi, inuamu yeye utegwamu, mujate intalisyo, ya, chijo, igabotu, kuti na, tulagonzia, na igabotu, mburi, mbogu gonzega. Iwa siyaga jite, najibika bobo kambo gaguti, siyaga jite muntu oyo ujincha, zizwato. Mwabona, ili umujito oyu, sinumasugu tulabona kutingu satani, gajincha, zizwato yawe. Ili wonsi, basi yaga jite. Kristo gajita jibela, ejo nchaga jita, jindi nagaba iguskwa, kumuya, kwa muntu, wakasama biyo, jigobela. Asiaga jite mburi wa muntunsi. Agusaruga muji wa jamuntu kutegwa abe sigamuga wa mununi. Ino dino nyoma bona nchiwa biyo. Asiaga jite agukega mbobonsi. Walimu siko siano aji anzira mbogabete awa. Mburi banyama asinyama asimwezimbi. Jirimu mujito. Hiru aba basiaga jite batalikira mbukaru pambungano. Tanzi. Kambo wakari Kristo gali yobununa imwini mumakaru ambungano. Ali jiroba. Lino mwajin kwana? Ya. Mwabwana Kristo gali yobununa imwini kumakaru ambungano. Ali jiroba. Paogu inda mumakaru aya ambungano. Uli kupilingana ikupati ikusiga anto omwe. Paogu mamanino abu karo ambungano. Murombe wanjaro wajiroba. Welede iwesa masese aya. Aga swega, wapa, kumbungano, mabona, lino tulabona ejo. Ele utalimpao, uyubununwa, muzimo ziao, lino, muzindi zia Bible, masese agarigo, alimi, bagabona ezi, zintu, bazijitiga nzira Johane, mwaga jibona awa. Lino wakati, ngoyo sikutandambizi ituba. Ere ino masesigi, ajo, ngayo masesigi, aenda, asukutanta, oyo. Lino, jagari jinsi, kibagasi, ere jede uyubununwa, ere jede uyubununwa, gaberere amana, gusia juno, jagwami, jatata, jankombelezi, yagwe, mburi sigamugwa mununi. Dirazo siyo nchujimwe jinini omo, lino uchina umwi, agachane matepu aya, kufumba mtu inga, waganana, jiri jonsi chanda, ulijisingusu, ujintu jiri jonsi, jagura mwa wagwe. Peguti, nyomorezi uchina, muguta usi, kayandi jeji, agati gabantu iwagwe, mkoguti, bambire, batajibwezi, herendi, eji, chagati gabantu abo, mega tuminwa, ugananina, igago ndelete, kuyugununa, ibweni, mbobu vede. Mwabona? Rino, igaberede, mujendi janchito, yankombelezo, kaindi awa, wakarizo kuti wakari masina, omya agabikwa, omya iguswa kumare njelo anjiga, yekufumba iguti masina, katalina, tondese kwa anjiga. Wakajita ukara oguya, mbole, sikukombelezeja, sena, mwajimwa, ya kulondoga, kukanzwa, mwabona? Ya. Wakajita ukara oguya, kambo wakabolela, ikufida abolesa, mbaga salira bumi butamani. Mwabona, mwabona, winda, ukusibagale igwagwe. Wakababona, ikutari, uriando, wakamwini, uriando wagwe, wakari waguti, utagabi umwi unyonyoga. Pele winda, ukusiba igari wagwe, wakari si oyo, uyojita, uyoyo, utagajiti, pigango kufunga kuti, wakari isina. Yomwe, yatagaligo, yatagalina tondezegwa, tondezegwa, mwenyiga, Kristo wakajita ibukara, ogia mbole, siguka mbelezezia, ugoma mela isina elio. Pele, elio isina ria mamanino, mboliga tumpugira ibuyo, mwuri oyo, krologis, nyamu samu usarazia, pao maswa, awe, anko mbelezo, agamana, amulege oyo, musofi, ayire musofi, amulege oyo salala, walo, uji salala, mwabona? Yero laswa musana usalala ilio mpao Mubajuno charubeta Mawe gulibabo bali anze Ilia Kristo mpao Inangwane pere Lilaibununa chindi Kristo asia Ibusena wakwe Mwanko mbelezo iguswa gulitata Lino ejo Nchia bunisho 5 Lino ulagweza pugo Yazina matisyo Pugo yazina matisyo Na pugo Lina matikidwe Asina matisyo Ulazina matula, akuba tondezia. Amulange, umamalino abu kalorino, jende inchito, yankombelezio, yagumana makalo ambungano anomanite ulanjira obukhala butanzi bukhala bwa Efeso bwawe bununwa wakatumwa mutumwa amone ejo jitika mbuli mutu yabuya ngaya mabambe anchijo ijintu jitanzi jajitika uli ii wambilisya mumachulu lutanzi chinze jitika jinamatisyo chachurwa chinze ejo imasesege afungururwa mwabona ejo jindi masesege afungururwa pao mwembo ularira walotonde siyarumamba jipenzo yawa abukaro wambungano wachurwa mwabona ino jibela jarumamba ninsi yengelo wambungano wajata masesege alesa ata naibunuwa jabusule pere jindi ajita ulajata aya masesege alesa ejo mpao walo unka iwantu masesege amana ikupegwa kulingwe launka kubantu ino nchinzi nchajita oguya walo taliga wambilisya oyo mulumbe eyo ino jitaliga nzi rumamba rumamba wakumuya ino mpaolesa utola mutumwa wagwe abasale gabukaro obo wabika ambari gabona ino mpao ulalosya jipenzio alimbabo gaga ugaga lubeta wajindi jinini ino mpao kwa mana ejo mpao jirasumana na kavera ulabunganya agunjisya tumungwe akutaliga igulea amulimo oyo wamuntu muli Wesley abonse bamwi ibabo ilo mpao jonsi jiba murupe pyongano utagwa nkoru ya arubo ilo mpao masesege ambi ayutuga pao nchinzi yagajitiga mutumwa ombi wasiga anyiga ubukalo wamungano mwabona pao chindi asiga ulisya i mwembo warobamba warobamba mwabona ilo mpao chinzi jitiga umalegero mpao wawempa ili mpao jindi abika ambari pao jipenzio jawa jaba nyonyona ilufu wakumuya waumambugano kabela yalo yaunka eyonkamu pao waunka uliji mwejimbi o alo mabambe imapati kusigira jibora uli angel oyo wamamanino lino tajisi masese amwi ele ulabunganya onse ayo akaswegeti makaru ambi atusimpeto onse pakatari na yubununa inchobeni pokona mbole yubunusyo mboje siga hao la yubununa ezo zintu mbosu wa igwagwe utina muyanda igujibala chejo we yubunusyo 10 wani igusiga wani igusiga utandila 4 muyoji chana ya mbona
takes the book and of seals and breaks them.
Laweza pogo a ya sinamatisho akusinamatula akutondeze angelo wajiroba kambo kajeji lusutu masese alesa mulimo wa angelo wajiroba lino toka swa kuinda mumakalo ambongano alo magani agale akutondeze jeju mwabona walo mulombe wa angelo wambongano ya jiroba ya raibu na masese onse ayo agaliga indi zintu zionse yagaliga indi yunus yo 10 1 CF 7 yere deguba
I remember in the days of the seventh angel
nino amyeye kumaswa angelo wajiroba ulisya kwagwe kulira kwa mwembo wamakani mabotu werete kumanisya maseseke onse alesa mbona mbulei hawa wakayutuka mumakalo matanzi ambungano kulaiwesa iwainda ikaindi njisyo ilio mpao yaba ilambyo lutanzi pao njisyo ilio mpao mulasyo pao yaba imbungano alimubinda mumakalo amusinze pao kuswa imakalo amusinze wakasiga rubambururo lutanzi lutha ilio wakaleta anguwe mishobo yonse ya zintu ya masese ilio yagajitiga kujindi ya bukalo obo wambungano yonse ikaindi ogya pao pere taga amani siyape hao ambari wakasiga Wesley kakusana sikwa wakachana kunji kwa nkuko ni wabobo tiwaka manisya ikasya zitana pandurwa gose mbuli ikusansaiwa mjibaka ya kunyigisya erolusta wakabwesa tata mwana mwya usalala mjibaka ya mwami Jesu Kristo yonse ezi zintuziandeni hao ambari wakasiga bukaro kwa Pentecoste harubisyo kwa mwya usalala elio bakabunganya alijejo lino kakukonji ikupa makalo ambi kukonse wangao obumbwa Philadelphia na lino ibukalo wanaudikea pere mpao wajana mkulangalanga kwa makwalo ikuti mutumwa kubukalo wakasiga koonya kumamanino abukalo jindi jonse paolo wakasiga kumamanino abukalo tujana kuti Irenaeus wakasiga kumamanino abukalo Martin, kumamanino abu karo. Luther, kumamanino abu karo. Waga toliga. Elionzi, Wesley, kumamanino abu karo. Waga na Lutheran. Ero Pentecoste, kumamanino abu karo. Wagu salazikwa. Urobisio, romu yao salala. Ero kumamanino abu karo wa Pentecoste. Kwele dee kutambula. Kwenda na uchwi. Mbolireza. Mwani kwa siya, sumasiku. Umutondeza. Kwenda awa. Yotwele dee kubona. Ikutambula mutu mwa oi. Mpwesa yonzi. Yaga siyara. Ikupanduwa. Oguya. Kwibununa magani onzi asisi. Areza. Uwe mpwa wambungano. Iyo pao. Kulimu yotuga. Wamizusumo ile jiroba. Isisibe. Eyo. Yata lembetu. Awalo. He. Mbombobo. Iyo. Ndila shoma obo. Kwenda. Mumizusumo. Ile jiroba. Iyo yugununwa. Mumasuba agumamanina. Ikutegwa na winga. Agabi kwe. Anto omwe. Urushomo. Wabubwe mpwa. Kambo, ejo, chotu jisi nyonyalino, ta, tatugonji ujijita. Ureje ntunye mwi, kwele de utamu ila umbere, ta, tatugonji uwa arushomo rugubwene, wakuponese kwa wabuleza. Norujea, kwele uwa arushomo rugubwene, wakujinchwa, mga indiga neni, akutowa ikuchuru iguzwa, anjiga ei. Ejo, tuwajichana ejo, iwainda igaindi, mwami ayanda, ikuchana ao, pojile mbedwe. Kaombe tasionse, ya baba, basi mujitazibi, lino mwabona, Mujendi jamakalo. Ah, sinamatizio ezo. Yagali unamaturwa. Usigila lino. Jinamatizio jamamanino. Janamaturwa. Hilo lino mburi mbo. Mburi. Mwagali igulangirira. Muzinamatizio ezo. Akuyera buyo. Bagayera ezo. Chobagali igujita. Lino. Umamanino amakalo. Amakalo ambungano. Bonsu aba wasimujita zibi. Bayoba. Akurunda nina. Mumapenzi, bonsi aba basimujita zibe, ibazi nabatiyo siri iroba, abo, bali, iuberega, jama sesege, mumbungano. Elio tulaziba, muga indiga nini, jaga berega agwalo, musina ya mumbungano, balali itairwa buguti imbungano, elio amubwane ibuyo iguti na, tajiruleme, tajikambi, ndaga uwana, igapati, igabungwe, mungu tasiba, igambo, mwabona, mwabona. Balakola lino, italigira usule awa, mujiwa, itetete elio, kusumana na, uyabu bicha, akubicha, uyabu selemuga, usigira. Elio wantu, balangira monya, morinchijo, babamba kuti, oo, ii, eji, jirigabotu, here, mumasuba agumama lino, zintu ezi, zirayubu nunwa, balimi kumaregelo, silabi chaga pati, igusigira, yasagana, kunjira mujindi, jama penzi. Eri mbogo ti muntu mbogo nzia iwa mbogo ti na wenga wa Kristo unjira muma penzi. Segonzi kujia uwisia mwabona ulato wa iguswa muma penzi. Iguti iguti na mbongano yaga betegwa halimi bagari betega iveni halimi baga sumi na iguloa mbogo ti lesa mbogo nzia iwa betega muntu utawejibi ulondo gete ya kumanini.
You say there's no such a person.
Yebo hati, kuina mtu ulibobo. Wonsa mshomi waga siyarurua. Mshomi wini, tagwejibi kumaninina. Kumbele ilialesa. Tashomi, mumiri moya kwe. Mubula wabwa Jesu. Iwoti kuliregera iwa kwe. Wagalogera mugati. Ibaiberi gamba bobo. Mwabona, oyo walo, walo. Waga siyarua iwaleza. Tajitijibi. Nkambo tagwenzi kubisya. Mbogo ti mbogo nzia igwamba imutu igwa sisibi igaguli, igusarazia igwa bulo, igwa Jesu Kristo, buli agati igangwe, alesa, ogo inga, wamwe ijibi igusigila tawe, jishara, jajo, mwabona, mbogo ti obulo, unjoroma igwa Kristo, mbogo nzia igusora, ulegela jibi uinda, au, tawanzi pe, Jesu agati, amulondoge mpao, agwalo mburi uso, wanu, uli kuchuru mbaro ndogede, mbogo ti, mbotu gonzi, agwalo, utarisha imuyeyo, wakulondoga, Pele Jesu wakajianda. Elio kutina Jesu wakajianda. Wanawede upanga inzila. Yanchijo. Elio wakajita. Uro hapa kwe mwini. Lino onse. Ayubu nuna masesege onse. Ayo aga unka ega indi. Lino mweyo nga kuti. Oguno kujindi ya mamanino. Kuti masesege. Ayo aga tariga ga indi. Jindi jilamfu. Jaga inda. Elio abora. Mujindi. Yamakaro ambugano. Aerede. Uyubu nunwa awa. Ugu namaturwa zinamatizio. Ogu no umasuba agumamanino. Ejo ujindi jankombelezio. Jangu tandira abuyo igumana. Ujindi ejo. Paomba ta silindira abo bajiri anze balasumana na iguswa kunjira mulijejo elyo chindi wakumana ikutorwa wanabuinga iguswa ajirao. Oh, atubale buyo rugwalo sanyonse mulabotelwa ikulemba magwalo amwe atuweze batasroniga ibabiri ani nibyo nakulanga awo ashont ibuyo yalo yalo ifaniso ijibo tu awa ndajianda elyo atuboni batasroniga babiri elyo ndanda ipadi tu ya batasroniga babiri halimu igampango wa 7 atuboni batasroniga ibabiri 2-7 ndia kuti ilirulemi lino ndali kulemba yeji kebimba akusungana.
The mystery of iniquity has already worked.
Imasesege amirandu alaberega igale ikuyo walo oyo walo ugasya igusigira aga gusigwe munzira ngoni oyo ugasya mwabona mwabona masesege masesege amirandu gaindi mubukalo mubonya obo mutanzi awa ngoyo Paulo galemba igamba kuti imasesege amirandu ino milandu ni nse milandu chintu yimwe ejo nchozi ikuti twere de ujijita nkabela wajijita neguba eiro Paulo wakati ulejiri bobo munyiga sunu basimujita milandu oo ikuti namwa kulasigabu atuwale buyo gabela ago ashonto buyo utaligila atala anini ambere igampango ga 3 utabe mtu umwena kunzira ili yonse nkambo ibuzwa obo tabugabori chita kugabe iruleo ikusangu na alimi oyo M-U-N-T-U mtu wajibi agayubunu mwe mwana waru nyonyogo mbombo wo oyo ugasya agulisumpura imwini atara alizi yonse ezitwa ikutileza na ezo sikombwa ikutegwa walo mbulileza walo ulakala mutempele yalesa ikulitonde ya mwini ikutinguleza ikalegerera zibi sata mweyi ikutijendi negali andinywe ndaka mwambila zintu ezi nega enda kukala kunsi ya kwiya wakwe kumwi ni mwataka yita erodi nyonyo mbulisi ijigasya jejo kuti haibunu nwe mujendi jagwe ikutari elyo mwabona utari elyo pere mujendi jagwe mwabona una matuwa wajina matisio ejo inga twaziba mboja gabe dencho beni nguli mtu oyu wambirandu nguli mtu oyu wajibi oyu mrombana uberega siambirandu pere agaibunu nwe mujendi jagwe kambo masesege amirandu walabere ya igale basigwena nyumabona igabena ibantu gubalesia mujintu yemwe mwabona ibuyo walo lesa oyo walo ugasya usigira walo mbungano Kristo nabwinga ugusigwa munzira ilio mpao imubi umwi uyoyu bununwa kuguna maturwa wajina matisyo ujindi jagwe Paulo wakati kutari mujindi jangu pere mujindi agwe bununwa mwabona waloma mingwa nyonyona muya wamulomo wagwe tulasiga kulijejo kwa inda gaindi muya wamulomo wagwe amulangirile ejo ikuti chinzi harimi uyo nyonyona kumwega kwa kubora kwagwe awalo uyo ubora mwa kubereka kwa satani walo walo muntu wakubereka kuthobera bereka kwa satani anguzo yonse yazitondezyo zigambya yakubeja elyo arwenu lonse wabusendami igajenga ibantu gwinda kubusendami muli babo banyonyoga ikutali nabwinga oyo muli babo balangira yintu kiribo kambo tibakatambula ruyandisyo rwabwini ero Kristo mbwini alimi Kristo ndijwi ere inga basala gumabu sumini wabugombi wana utegwa inga bafuturwa eri unkambo gaje jelesa wabatumina rweno rupati uti bayandigane igushoma ibubeji lede usandurwa awo muli ngegalanga mulegiskon ibubeji ibutali ibubeji ibubeji mubonya wagambira Eva kuti malo banyonyonwe abo batakashoma ibwini pere bakajise musaro mubusendami. Ino nkambo ma kwakumana ikutorwa nabwinga pao oyu muntu wajibi uyo iyo bununa mweni wa nabwinga wakasimphe wa Kristo wakasabwa ngubukhalo abomwe ikwambungano. Ndino buzwa bomwe ndakamba ikambo kakuti nabwinga ingawanka kumunzi nkhapera thamukazi pece nthu wakujatikiza yankhuko wapambweni. Munthu omwe akati mukwesi Branham eyo yoba inkhamuchonto yanguzu. Yesu akati mbulimbuka kapete mumasuwa a kwa Nowa lino amwamba ule kulingwe kujatikiza yanchicho mwabona omwe bantu bali lusere vakafuthuwa kumanzi mbubonya mbodya yakuba mukubowola kwa mwana wa munthu. Ikuti nyawo kwali ibale nyanda ilusere ibanjira mukukwempha suno masiku ingathe mwankhwa ichi kujati inkhuko junza nabuswa kuthobera na kwina chinthu chimbi ingaba nonkhide nkhapera inga timwe siba chinthu kujati yankhuko mwabona inga yababuyo chinthu nchichonya. Ino nchinzi nchesola ikwamba sesoli kumuyusya kumuliberesya ndi ndiyenda kuti muphakamane amuli bambire amulangirira chindi chonse amuleke bufuwa ibwano amubikhire mano kulireza khambo mulamukisya bwinda mbomuyeya lino mulayeya nabwinga wakasimphe lino kuli nabwinga wopupechi thuwachi chana ejo mudye ubunuzi ya 17 wakati ndime mukamufu alimwi sepulithe ichinthu iwe mwabona ikakhede amuka oyu usalala phyu abumwi bombe tinyama mubweni. Lino phere nabwinga wakasimphe uyobambwa aziulu taimu ziulu yabantu phere mayoba ibasali ikuswa kubukhalo ikwambungano abomwi chindi chonse mulumbe niwakayuthuka khapera kanthu kakawushoma akuwuthambula muli monse mumoni mwakapete tindi ibakangwa ikusikira kubusupa obo kwa runonuko sa Jesu thayakayisya chinthu chichona chindi nakati ikongolola ikwakanjira mu ikulangira kwachilopa obo mbukhalo kwambungano yamamanino mwabona ilyo kati amubone tibwinga wasika kamuya mukamuswane ilo mphaona kali ndiwona wakasika ikaphukuta meso akwe akutheti ndede kuti khechisi mafuta ayo amwi ambepo abobo ndiza ntchipotu waba angawo amwi ilo nabwinga wini wakasimphe ikayinkhwi awo wakati tujesebyo akwanisya indiswe tujesi akukwene akuti thunjire ilwesu tatukonje imupha amwi kuti namwe anda amwi kamuya mukaphayire yakuzidirira ilo kuti ndinakankha tibwinga wakasika makunjira anthu omwe anabwinga ilo mphawo basiyalisi awo bamwi ilakali ikapotunchaweni mbungano bakasiyala anze ilo wakati kuyoba kulira akuwomoka akuluma nthwino mwabona lino abo mbasale alimwe chindi komphorora iwasika kwakuti tibwinga wasika phawo umwi awomwi wababo ikakuona muchindi chamakhalo ayo bakasinsimuka umwi awumwi mwabona thaliresa mbulimbo thunga thwayeya iwunkhabuyo uyomukwima iku banthu ibali chulu iba bukhalo obo akupathola balomba sale mbabonya ikuswa ubukhalo abomwe akunkhekambo Khristo nkhayene ikukhalira achono yakwima akati kunze awa mbuli sikukomberezya ikusikira umwi wa mamaniro wanjira mubukhalo kwa mamanino ero eziwuno ziwomphawo ziyambo chakapete zinaphasukira abanthu alimi babona ejo chakachithika mwabona mwachimusiya lino chipotu amone ibamwi bafu mamembala ambungano tibakaphona alipo ikusikira nyaka ili chulu ni yakamana imamembala ambungano ibana Khristu mbungano tibakaphona alipo ikusikira kumamanino amyaka ili chulu iyo mphawo bakayuthuka kwima kumbere yanabwinga mbombowo kwima kumbere ya mwami anamaliro kulemu mungano imwi imwi takuti namaliro wakuchulu namaliro wakuchulu ngunabwinga wa Khristu usanitwe alimi walo ubola angwe Danieli wakajibona akuteti ziulu zili kumi times ziulu zili kumi zikamukutaukira inokuti namwalangisa lubwalo awo muli Danieli ilubeta lwakabambwa kabera mabuku akachulwa linomu yeye jindi akubola Yobo anabwinga wabwe imugaintu lakutauka umulumi wabwe elyo ziulu zili kumi times ziulu zili kumi ya ziulu yakamukutaukira lubeta lwakabambwa kabera mabuku akachulwa elyo buku ilimbi yakachulwa lili ndi buku ya bomi ikutalina bwinga pe wakaunka igaleyi akuchokera nakuima awo mu lubeta lwa nzyalani ezyo zyakaka mulumbe wa makani mabotu zina Jesu takamba inamalero wakumusanza uyopoka anzyalani eyi mu masuba akwe alubeta nkabera uyopha imulandu nzyalani eyi kambo wakaswa kuzilela yakulale izyanyika kuzonkhwa ibusongo wa Solomoni kabera muphati maningi kwinda Solomoni pali awa pao kwakaima ilubeta namalero wakusheba wakumusanza wakaima ogya mulubeta akumboni ikwakwe mwini wina awalo mujuda wakasika anzyalani eyo yakali yabajuda bakali bofu kabera bakamwimpya kambo bakali kumulangira phere wakasika chabuba wapamanenge chakuti bakasakana akwalirwa ikuchimvisya mbuli bobo elyo awo oyo namalero muphati wakalibonya imweni akubola akusumina mulumbe elyo uyoima mulubeta wakati akupha mulandu kunzyalani eyo lino nyo mwabona imisira yotati yonse ibuku ibafu bakabethedwa buku limbi buku lya bomi balo bakajisimasina abo mu buku lya bomi balati ikuti nasina lyako lili mu buku lya bomi kulikapotu pepe munene amulenge Juda Isikarioti wakalijisa izina lyakwe mu buku lya bomi lino mwamba kuti ejo chilulupite Yesu muli Matayo 10 wakabapha inguzu yakuthanzya madaimona akubatuma uyophonya ibachiswa akusalasya basisinsenda akubusya bafu iyo bakaunkha kumasena akubweda Judasi gali ambapo nchopeni ili bakathanda madaimona akuchitha mishobo yonse yamalere iyo bakabweda akuamba kuti aro madaimona atuswirira Yesu wakati mutasekere kuti madaimona amuswirira pere amusekerere nkhambo masina anu alilembedwe ikuchulu ilo Judasi wakali ambapo pere nchinzi chakachithika yindi niyakasika kunkhamu yabasale ikunkha kuthala ku Pentekoste akuthambula inchopeni muya usalala Judasi wakathondesa abube bwakwe weni yobako mulubeta abo mabuku akachulwa abuku lya bomi yakachulwa alimi munthu aomwe wakabethedwa mphawo lino nabwinga ulimbwi awo akhristu ukubetheka nyika muta paulo kamba mubachamba kwambaula kuli nabwinga ikuba kachiyandzache mwi yanthonga uko uli umwi aomwe yakuti mwinkha kubatha luleme la milawu tamuzina kuti basalali bayobetheka nyika mwabona pawe ibasalali bayobetheka nyika uyenderesya mbombobo wamba mbobuti inyika inkhamo inini mbo ili bobo tandizenzera mboji yojita pere wakati yojitwa bobo jira sitikizya iwuyo muli kuchimo mwezi linamulange linamulange abamwi ibafu mamembala ambungano afide tibakaphona abo kusikira myaka ili juru elyo mphawo kumyaka ili juru bakabunganisidwa mbopoke bumbi wakasika uli mbopoke ikwabili khabera bakabunganisidwa ilo Kristo ambungano nabwinga utali mbungano nabwinga Kristo anamalero utali mbungano mbunga Kristo anabwinga bakaima awo elyo bakaphamburwa mulimbere ikuswa kumphongo mbombobo ngai mamembala ambungano kaliponya elyo ikuti na bakamgwa ibwini akukakabwini pawo nchinze jiwamba jindi jinthu yiphati yakuthandapikwa uthente lyonse jindi miyeyo yanu ini ayalo yakubako eyo njo ngayeya kuchatikisya mbobo uyo chilopoka puchi alimi mphonya awo atente yamilengalenga alini television mpati yalesa okuya yaromi yeyo yanu ini igaisanga niyeyo yako ini yoganana ukurwana mora elyo abokuti na wamba chintu chomwe akuyeyajimbi nchimotu wajirega ejo wabikamie yako alilesa waivamba againjoroma ukara mponya anjisi wagwamba ijintu chijonya jindi jonsi mwabona utambi kuti njo amba kuti njo obushoma pere njo unka kabuzi obushoma amen amone ziko jano igambo chobafwa bainda mkusara zikwa wa masusyo ama penzi nkambo tabari kunsi gwini wabulo batamina kuti kola bede pere tabari kunsi mbobuti mbogo nja igu inda mumasukusyo ubasarazia kaguli kuli imusamu usarazia buloa kwa Jesu Kristo mbukwisya iga imba gonsi gajibi zintu iguswa ulindi nye elio mulifidegale abumi kwanu mulisisidwe mulingwe kuinda mulilesa kakuna matigwa omia kuinda kumuya usalala ino muyobete ilo anzi pari pomuyo jana kunjoro maigwanu ino nchinzi nchomwe ilideguyo sarazikwa igaguli mulirondo gede muli Kristo ibata wejibi mbobote noruweta nduanze here nduankamu yona abo ibantu ibata wonji uzidirira lino tabanayitide amyaga nyo mwabona pere eri ndiwora biajobunusyo mwabona mwabonunwa akubora eni wanabuinga ikumanisya wa mamanino zintu ya mamanino zibora kubora umamanino mwensuma ndashoma lili tandisi se tegonji wambira pere kufunga indi ndianda ikupona sunumasiku mboli kuti ijari sunumasiku inga nalibambira mwabona inga wabora sunumasiku nekuba alimi inga ta kabora wa miaka iri imakumi obiro tandisi jindi nayo obora pere kufunga jindi mojibete elio ibumi kwangu inga wamana sunumasiku alimi mpao kufunga ijintu chega jita ogunu jiramana wora elio nde nerede ikuunka uyo muswana murubeta nzira mwega seremuga awa nzira samu korieme poku nzira poliwida ya mweye jindi nibaga unka uyo ula imafuta ba ya mwati lino olindia anini mwesparanamu sese ujatizia jejo jindi nibaga unka uyo ula mafuta jindi nibaga choga na winga wakaru nkidegare mwuriango wakari jaridwe yeyo wakaru nkomona agwamba amutulegere tunjire pere bagari mumusinze wanze lino kutinamu ya ndaji mfule jajejo lino amulangi mje indi ya noa Jesu wakati utondega ulinchijo lino mje indi ya noa baganjira mubato pere baga bweswa atala mje indi jarubeta pere ejo tijaga iminina na winga wa Kristo enogi waga iminina na winga enogi noa waga inka atala winda mulina winga iga inka atala winda mujendi jama penzi akupenga akuba mugorwi akufuka pere enogi wagenda kumbere jalesa igwa miaka ili mianda yosanwe kamera waga jisibu mboni waga potezi jalesa arushomo wagu wempa elio waga tariga yagen iguswa ponya akunka winda mumirengarenga akunka kumunzi kakutawe agwalo igulabira lufu taga fape eyo njumvule ja sebo traumi abasede tatuga sinkiri na ugasya oyo mushobongonya wabantu abo bagona ba gambo yabukalo wabantu mujimo yabukalo wabantu bagafa igaindi oguya here tabafide balona amen balona utali kukwa eyo njinto ibiyo jandigana ngosewinga wakubabusya elio sebo tobaomi abashede tatuga sinkiri abo ibagona gare kamomwembo walesa uyolira kabera bafide muri Kristo bayobu garutanzi awo sebo nurupona abashede tiyogwe mpa antomwe ambabo yoswana mwami mumulengalenga elio mwami bafide tibaga pona kwa miaka ili juru hawe ibaga inda mujindi jama penzi inu jagari jinsi mburi enogi nyomulisi noa wakarangirira enogi inkambo jindi enogi na agaburiga wakazi wakuti irubeta wakari afifi wakajita uimaima mumbali ya buato Hene no ataga inkabu joru. Waganya munwa buyo anini. Kabela wagenda atala jama penzi. Wagagweswa wenda mujindi jama penzi. Iguti agafi. Mwabona? Pene noa wagagweswa wenda. Enoki wagatua guchuru. Gagutawe irufu. Jimbule ya mungano. Uwegwe mkwa anto umwe. Ababu baona. Uyoswa na mwami. Mumulengalenga. Iri wa mwe. Iba mungano. Gagweswa mujindi jama penzi. Gonji igwamba ijintu. Ijimbe. Iguswa. Ulinchijo, iwangu, enoi, wagagwepa, wanyi narufu. Lino atalige kulangalanga, anini lino, userugira, ujiyo Yesu. Nisimana nabuyo, alijeyo, tatugo, njira, mulizejo, jinamatisho eji. Lina uwane atuweze lino, tambo, tiobago, antome, ndiza masiku junza na masiku atobela, iguma, mwembo, jindi ajindi, kambo mwembo, wagalirira ajindi, chionya, jasinamatisho. Jalo nchintu chijonya, ibukaro wa mungano, wachuga, jintu chijonya buyo, mawana. Lino mwembo lyonse, utonde isya rumamba, na ibumbi, lunyongano watu nzenyu. Mwembo ulajita, lunyongano watu nzenyu, kabela oro, luleta rumamba. Jindi wonka, unyonganya mtu nzenyu, nagu, tunyonganya toonse, mburi, motu, tujisirino, amulange gonse, rumamba, rafrafi. Ere mwabona, iwami ujizuri waguli satani, walo ujijisi ijibela eji mujanzari yagwe. Uga mboga nzi, yaganunwa a Kristo, ere walo ujita ajibela jesika mugwa mununi, igutola balirwa ibagwe, usigira yomwe ya mamalino, zina yabikwa mpugu, ere, wagalitambula igale, unamatigwa, lino, mwajungwana, pao wasiru waguswa kujono ijagwe jagwami, juno jagwe jawamwe ijatata, ikuenda unembo, iweza pogo iguswa mchanza iyaleza uswa ujuno jagwami akutamina inguzu ziagwe jintu jitanzi nchajita inkweta na winga uwagwe amen kwa wachinzi chaweza walo uweza imurwani wagwe satani akumuanga akumuarila musiwa ogwe ya antomwe abonse mamutobera inamu yeye tia gali washa pepe igurwa na Kristo mrombwa na uligabotu amulangirida buyo Mwali igabotu, walo musongo ino ii, mnene, jitola ibuyo umu ya usalala, jintubyo jikonzia, umuinda igu jitagabotu. Ambwane, miembo yamba, lunyongano watu nzenyu, lumamba, Mateo 24, Jesu wagamba kugo, wakati, muyo warumamba, ama kwambugira, arumamba, mwabana, rendo lonse, mujindi, nyomula yeya, Jesu, gamba urau, iguti, lumamba, mkwambugira arumamba, mkwambugira arumamba, eyo, Iwusaga na to kumama nino. Lino, eyo miembo gairira. Lino, jindi tuwa kusiga miembo. Yo jogera ogia, igweza. Umi arumi umamba, umutonde isia iguti. Yaga tobela mambungano, umutonde isia iguti. Zitobela sinamatisio ezi. Umamba, ama kwambugira arumamba. Ere, miembo, itonde isia, lunyongano ratu nzenyu. Walo sinamatisio, silanganya, kupiringana, wabugombi. Mabona, ijinamatisio, Ya churwa murumbe wanjizikwa. Elio mpao imbungano yonse ilabamba igapati munzira. Ziyayo yeni yatu nzenyu. Abome bombi abulemu bwayo bonse. Elio jindi oyo murumbe wini wanjira oyo mutuma ulainka. Alimi ulamasunga anyigwa mutubela. Mbombobo kwalo upiringana wabugombi. Jindi jinamatizyo ya churwa ejo ijaga jitiga. Inya, ii, onse, ganari kwaya, musioni, imbungano, inakarigira, onse, alimwe, kulijisi onse, gaiba mitwe, mbonya mbole imbungano ya uingrani, onse, waga karigira, imbungano ya katolika, onse, waga karigira, alimi ambali, wagasiga, rutha, wagari, kupiringana, wabugombi, ii, mnene, masipe, wagariko, imbungano, yega sumana na kule antome aswingla, ili okuswa kule swingla, kuserugira, Uli simi siande ni. Uli Kelvin. Elio kuinde ika indi. Mbungano ya angirigani. Ya karigira alimui. Ya karigwaya ibuya. Alimi ambali. Wagasiga Wesley. Wagari kupiringana wabugombi. Mbombobo mwabwana. Yonse utondezia kupiringana wabugombi. Lino jinamatizio. Atujibale buyo anini lino. Ndiandagu uleta jeji. Wajibala ibuyo. Ndatariga kwa mbaura. Ndi. Hiyo ndakabona kaperele, wakachula jimui jasina matisyo. Chinzi jaga jitiga, hiyo ndakamkwa, mbule kuti, jaga lijongo, jamu susumo. Oobo mwenga ndaenda ikukhala aliyeyo maminiti mashonto. Ilo ndashoma lino kuti ibantu bonse abo basi zinthu ezi alimwi balindira kumbulizikwa kwa mwami bayolangalanga ikapotu mchabeni lino alimwi akumatepo akualo kuti muyoye yajeji ichinthu chithanzi chakachithika chindi oyo kaperere nakanamathula eyo chinamatizo chithanzi muzusumo wakavuma lino eyo chila choyamba yiphati yiyeredeku yalonchi phati yireje sibuphanduzi bwalombo phanduzi wina tichithika kakuthakwe buphanduzi ya muzusumo muzusumo wakavuma ndalipuzika kuti muzusumo na wakali kwambanzi lino athu pali aneni atujule kuli mathayo pepe atubweze musalali johane luthanzi musalali johane yiphati 12 akuti chatira anini musalali johane yiphati 12 ilino athu ali akamphango pa 23 ya musalali johane 12 linamuswirira awa lino ikapothuloko mphawo tamukali kusi ilimbi obombochipete ilo jesu wakapavuwa wakati iwola yasika ndiyakuti mwana wa munthu ayerere ikuphegwa ipolemu mwabona muli mmama lino apokhalo awo mulimo wakwe yabugora mwabona iwola lyasika ndiyakuti mwana wa munthu ayerere kuphegwa bulemu ino kuchatikiza iwola lyasika kuti chechindidabwinga wakwe chayede ikutholwa inze iwola lyasika ikuti chindi chachikapilimbi angelo walipambira ikupikha chithutha chakwe anyika achimbi arwizi afulijongo athala yakwe amathende akwamba chindi jamana ili kunzeriye checho wakathambika chanzali yakwe akukonkhezya kuti chindi chachikapilimbi chindi eji ndichakachithika obo chilondokete mkhambo kakukonkhezegwa kumbungano iwola lyasika lyakuti mwana wa munthu ayerere kuphegwa bulemu chobeni chobeni ndamwambira chitha kuti ipulothwe mwamayira wawithamo bulongo akufa bulakhalira bulike ili kuti na kwafa bulasiyala mijiro minji oyo yandisa bumi bwakwe kuyobuswekerwa oyo usulayika bumi bwakwe munyika eyi kuyobuyoweda bumi buthamani yakuti na omwe wandiberekera andithobere ili okonkhwepete okuya walo uyoba mulanda wangu kuti na omwe wandiberekera tata uyo mulemeka lino muya wangu wapenga nyomati walo kabora kumama lino alwendo nkhapera waka njira penzi ino ikuwamba ikuyeya nzi ichindi chinthu chimwe ichiphati yakumuya chachithika echo chinamupenzya na oma lino mumuya wangu ndaphenga ilo nchinzi cheokwamba tata kundivuna ikuswa kuwola eli pere kukambo aka ndabora munyika eyi bora eli tata wole myasi nalyako awo wakasika ijwi awo iliswa kuchulu kalichi ndalemya kobiro alimwi njolilemya alubo ibantu bakati abo ibakaimphwe munsi kuti abo bakalimphwa bakati yazuzuma pawo chindi kaperere nakaweza iphuku akunamathula eyo chinamatizo chithanzi leza wakambaula ikuswa kuchiuno chakwe chapwami chithamani ikwamba opo chinamatizo eji mbochakapete tiyerete kuyupunuwa phere chindi nakachipikha kumbere ya johane chakali chiyiminizyo chindi johane nakachipona chakachili masese khambonsi ti chakali nayupununwa akwalo ponya awo tachikonje kuyipununwa ikusikira eyo chakamba awa kuchindi chamamalino pere chakapora muchiyiminizyo chindi yakasusuma amuyeye ikukamba iwachongo yiphati yamususumo ndeche ilyaleza mbambo wa baibele mboyakamba wabona kukamba wamususumo yakaliwiye kuti wakali mususumo pere wakalileza wakali mwisya mkhambo yakayipununwa kulinguwe mwabona wakali mususumo ili wamubone chinamatizo chithanzi chakachuka chinamatizo chithanzi chindi nichakachutwa muchiyimo chachiyiminisyo yakasusuma lino ino kuchatikisa chindi chakuchutwa muchiyimo chacho chakasimphe changu ndiyakasusuma chindi kaperere mbwaka puphanina ipuyo kuchinamatizyo iyo nchinzi chochakaikununa ikuthali chonse chacho luthanzi chili alesa chithopera chili muchiyiminisyo pawo yaibonwa zinthu ziyotatwe mwabona ndibora kuswa kuti uno chakwami ilo thanzi yachikonji iwonwa umugwa naye chinthu chili namathikidwe ikulowa kwakaperere kwakakaterera mulo yakasusuma chiyendi nakachamba ilo chiyendi nakachitha ikuthandambize ithuba wakathalika kuyenda alimi jakali jiyimenicho ndinamulangirire wakati chiyo ikununwa mukuswa pa mamalino ere yirayuthuka muchiyimenicho chambungano sena mwachihwisha mbungano yirayuthuka muchiyimenicho chambungano kuti bazibe kuti kuli chinamatizo ere obabuyo mmwachipete nekwapoapo chiyipakazi khambo ngusikuthanthambizi ithuba ere yikununwapiyo kukuswa pa mamalino chiyindi chinamatizo chene echi ni chinamathuwa namathuwa kulini kuthali kuli khristu phere kumbungano amuone lino oma eyo indimamba akukankhamatchopeni ndi nichoma kuti mbungano lachimwisya inchohyo eyo chewamba nyepo na panthu ndiyomwitha kuti nabwinga mwabona ndikuti muyochimwisya ichwi yaro muzuzumo ichwi yakaswita kuli ikuswa kuchiuno chakwami oko kaperere kwakaswita muli sikukomberezisya lino ulingwi awa ikuti abweze ikusena ikwakwe akuthamina kwakwe pere muzuzumo wakaswita mukati kachiuno chakwami wakasusuma ilyo kaperere wakalingwi awa imususumo oko kaperere kwakaswita kuswita kuchiuno chakwami ichathatha ikunkha kuyakweza chiuno chakwe imwini chakwami ulemu lino mthachimphi lensuma tonse tulizi mulipa na khristu ikutilesa wakakunkhesya kuli davida ikuti inga kuyopsa khristu ikuti akakhale a chiuno chakwe chakwami amupha ikwami ikutheli anu anyika wakachichita ilo jesu wakati oyo usunda sikulowa na khristu pa zinthu zyonse zyanyika kuyokhala andime a chiuno changu chakwami mbuli mbwekasunda nkhapera ndi khede a chiuno chakwami ichathatha wangu mwabona ndinopuswa kumwi uyopuka uswa ku chiuno chakwami ichathatha akunkha kuyokweza chiuno chakwe imwini ichakwami lino ulayuthuka wakuyitha balewa ibakwe mbokuti mbayopathamina kwalojisi ikale ibhuku yarununuko muchanza ilyakwe mulemu ndalinkhwa kuyimba chimbo yalino kaperere yokwesa nabwinga wakwe kukupa kulupasulu wakwe yonse onse makamu akuchulu ayopungana kulangirira checho kuyopa kuponeka kwa bulemu basalali bonse muzithupa zithakweka imba elyo a jesu tiyophopola chakuthamani oma amwamba ule ikukhala lino mumasena akuchulu ino kuyopa kuti uthina twakunja ikulimkwa munzira eyi ikukhala ano anyika ukwemkhwa kakuthanapola muchimo eyi omo mothupete lino elyo inga twapotherwa akuima konse kumalambo akuima muvula ikumva abuyo eji inu kuyopa kuti chindi twakumukona kakhede awo oma jehova chindi chabulemu ikasiya chiuno chakwami ichathatha wakayuthikiraku mwana wakwe ikupa walo mwana wa davida chechicho israeli twayakayeya ikuti kuyochitha ikaindi amuyeye mwana kasimuna sofonia wakati mwana wa davida amuyeye betimaya mofu mwana wa davida ilo jesu mukuziba bupambe mupakapete nekwapopo tiwakapusi vakasola kumusungirisya akumupamba ikweza chiuno chakwami alimu awalo pilato wakamupuzya pere wakati kuti na kwami kwangu wakali ikwanyika eyi pawo palikwa pangu ni pa rwana ikwami kwangu mkwakuchulu pere wakati ndindi mwaphayira amuphayire kuti kwami kwako kuze liyando iwako luchithwe anyika anu mbuli mbololi kuchulu ameni opo eyi mbochili chinthu yiphati yabulemu ikasiya chiuno chakwami ichathatha ukukweza chiuno chakwe mwini chakwami walo lino wayuthuka ikuswa umulimo wakwe wakukomberezeza ukuthamina chiuno chakwe mwini chakwami balewa kwakwe vakanununwa eyo chachicho chakayuthukira ikuswa ku chiuno chakwami ikuti achithe pachindi mphawo chilenge chiponeka mbuli mulavu ni chakamba kuli johane kuti bora bona amulangirire samula chibala jimwe ja zinamatizo alimwe mbure ikuti yakali jongo ya mususumu alimwe umwe wabanyama bone nyomulizi obo banyama wakabete wakabaiya umwe mbure mulavu umwe mbure mombe umwe mbure imuntu alimwe umwe mbure sikwaze ino uyu munyama imutanzi wakati amulangirire jindi jindi uri munyama wande mane basi kutanta imbizi bone bagainda mbabo banyama bone alimi mbabo basi kutanta mbizi bone kamone aumi wabo wabanyama wakahambirisya Matayo mago mago Luka a Johane twajogera mukati wakutondezya kuti nguli Matayo mago nguli umwi mago mago nguli umwi wakali Johane umwi aumi mburi mbabagenda umwi wa ibanyama gabamba ikuti bora bona wakangwa jongo jamususumo eyo umwi wabanyama wakati ino bora bona mumaju ambye lino mpawa kwimbwi ikaperere alimwi Johane gaimbwi alya gajilangirira ikujitika kaperere wakayuthuka kuswa kuchiuno chakwami muli mbwakachayikwa gula bonse alingwe wakali umwi oyo wakachanwa kwelera iyo jindi nakasika kuweza ibhuku mphawo zinthu zyonse yakatalika kuwongolola akukwira akusumana na bomwe nyomwa bona inkhambo yakasiba kuti lununuko lwakaphatirirwa lino wabola kuthamina ibakwe mweni apopo wabweza bhuku waima alya kumbere ya Johane kapera walisomona akuna mathu a chinamatizo wasomwita ansi chinamatizo ilyo jindi asomwita ansi chinamatizo mususumo wakakamba kuyinda mukusena ilyo jindi mususumo ni wakakamba kuyina kusumbawuzi ya Johane ikuthegwa wakasothokera muchulu jindi mususumo ni wakahuma ilyo mphawo umwi wabanyama bone wakati lino bora bona obo mbojibete ejo jiyo kunithwe kunsi awa oma Johane lemba ejo chobona apopo Johane wakaunkha kuyolanga ikubona obo mbojakapete Johane wakaunkha ikubona ejo mususumo chowakamba awojalo ejirenge jakaambira Johane kuti bora bona aya maseseke ali kunsi yachinamatizo chithanzi imususumo ichi yachirenge yakajamba lino welede kusipa ejo chili okwya mwabona oma teleamu yeye lino wakalemba chechi pere chindi inakatalika kulemba eyi imbi misusumo ili chiloba wakati uthachilembi wakalayirirwa ikulemba zinthu zyonse chakapona pere chindi misusumo ili chiloba omwya muchiwuno cha 10 niyakamba wakati uthayilembi phe aloma seseke tatunaziba obo mwapete pere uye kwangu ayoyo bununwa chakupambana ilo jindi ajita ayopa ilushomo ilwanu siyalo oro wakukwempa kumbungano ukuti ikazwe mwabona wakasa kuinda muzinthu zyonse elyo yotuzi kuinda mabambe onse wakalangirira zinthu zyonse twakabona maseseke aleza twakabona kuliponya iwa kumbungana anthu omwe kuphati wanakuinda mumasupa akumamalino phene kupapopo kuli chinthu chimwe omwya chotuthakonji kuli munigira lwesu kuli chinthu chimwe chimbi phere ndayeyera chindi alo maseseke athalika kuyothuka lesa wakati wasisa lino lindira anene ndiochiopunona mupusupa opo nthachirembi phe Johane phambo mayokakirwa kuchimphwisya chilekerepoyo uyo kunkha wabona phere njochiopunona mupusupa opo chindi chakuyandikana kuchithwa tiya kamba kakuthakwe ikambo amuyeye muli dosi ilinini lya inki zinthu zyonse njiyapukanje zinthu zyonse njiyakambo pere amubone jirenga wakamba elyo wa wakali kwa ichwi eli alimwi wakayinkha kubona pere mukapelere uthondezi ya Johane muchiyimenisiyo ja yarukhwalo wamunga muli ikumbungano ikuti izibe ejo jakulemba walo umuthondezi abuyo ngati lino uthambi eji ibuyo mbojipete utaserewuke Johane akwamba ikuti lino eji chechicho nchopeni eji mbojipete yachecho chili kunsi yachechi chinamatizo yachiloba utaserewuke ibuyo uyowamba chechi khambo ikuti nakambira Johane ejo phawo onse mujindi yonse winda mukukhalo mabambe onse ayo nyonganisikwa makani asisidwe mwabona walo uyandapuyo ikuwona kwakwe wakati lino elyo wina umwi yosipa indi napola ndapolapuyo mwabona mwabona pamana tauli mulimu wangu wakusipa chindi njoli bambira buyo nyomwabona abomo mpao wakati lino Johane waka unka waka yeya ndiyo jomba lino elo chinzi chaga jita jini Johane naga unka walo lino ino chinzi jerede ikujita lino werede ikulemba jeji mbukalo kwa mbungano jeji jo jerede ikujita ujide mbela makaro ambungano lemba elo chobona jazezi sibikiro siya malampi siya ngulide zile ijiroba umataligiro lemba jeji kumbungano Mbambira, ya, ee yo mususumo wageenda, chuhani, wakazwa kuti, yegarechi, yareza, yo mpao, jirenge, jirembuli mulavu, jagati, bora, bona ee yo, moja kabedi, ero johane, wagaunka, lino, apeni yawe, ugulemba ee yo, chaga libi obona, lino taga bona kabotu obo, moja kabedi, taga jumwisha, pere ee yo, jaga bona, jagari, jee yo lesa, chaga li, ikutumina imbongano, ujendi, lino, ulejesi, uyojita, Ulajita yonsi, ulajibamba antangara, elio, chinori jindi, ya ujibamba antangara. Pele taga jibamba antangara mpao, kambo nzi, kambo, wakari yojibamba, ligari magani asisi, igusigira, ubukaro wa mamalino, elio gulira, wa mulumbe, wa angiru, wa mamalino, wakari, wakubunganya masesiri aya. Mawana, taga jibamba kusologa, pele ejo johani, chaga bona, wakabona buyo, imbizi ituba, bayutuga, sikutanta alinjo, abobo, chejijo, Chaga remba, mwabona. Jindi, nagajita. Chejijo, chaga amba. Bora, bona. Mwabona johani, waga unka, kuyobona ejo. Chaga rikugonja, ikubona. Ulembela imbungano. Kilo jindi, nagajita. Waga bona. Imbizi ituba. Halimu oyo, waga tantide. Alinjo, waga jisibuta. Kabela, waga unka. Bayabusunda, agusunda. Kabela, waga pegwa gulingwe. Mushini. Kero rino kukonse johani, kwaga bona. Yutegwa. Alembe buyo, wakalemba zionzi ezio. Lino mwabona, eji, mjimi nisio. Unjenzula mbungano, mwayaka jitambula. Pele ajisho mezo, halimu kubusuma kwa mamanino. Uyoji ubununa, ikutonde siya mbojibede. Leza, tugwase ikuti, tungwise. Imakaru ambungano, pele ikutari kuyubununa, buzwide. Ikusira kumurumbe wajiroba. Wabukaro obu, wambungano ya mamanino. Amubone, urataliga. Oyumutumwa, wabukaro wambungano ya jirobo. Igutina mwajirangisya. Tatarigi gabungwe. Mbuliba mwibabo, mboba gajita. Amye utina, tatari, pepe. Igutina, muyoziba. Walo, ulagarwana. Sa eria, wakari kugarwana. Masimpe, wakari kujita. Sa johani, wakari kugarwana. Amuya wa eria na. Ino wakali mshabonzi wa muya elia mwaga jisi alingwe wakali wina umi uzi igunji wangwe wakali muntubuyo pere wakali musisimi wakasurwa ma alimi jindi nzi nchaga buka moja mjindi jampo ya Israel jindi bose jibaga babasinyika elio wakaji chana oguya mkabela wakali tukusurahiga ibanagazi ii mnene masimpe mwaga bete elio wakali Ikuyandi sharugura, obo, wakari wolenge wakwe. Hao balo bantu, bagenda ikusiba indi oyo. Mnumbwana, nangari wonya, oguya, amuntu oyo, ngwenya, alingwe. Wakari wonya oguya, oyo johane, taga samide mburi, basimpo bonsi, mburi, mwegamba. Masiku ainda, bagamyonta, bakwanda, akugwatya, aku, zika, asimwe simbi, he oyu, wakaswa, igari muntu, warugura. Ino wakari ni, wakari sharugura, jintu jimbi. Yaguti, wakasula iga gabungwe, wakati lino, mutatari wamba iguti, tuzuri wa, uriei na eo, kambo na mwambia, lesa, ulagonja, ikumabwe aya, ikubusia ibana, uri Abraham, tayagari siku ni mwanya, tayagonja, gati sena, mwagainka, kuyobo na itete, ilipegema, umuo, iutari johane, pepe mnene, chizi chaga ita, walo mbubonya mbole eria, mwagambira chesebe, mwagambira herodia, Wenda konya kubusu wa Heroda aguti tagulimu mulao ulinduwe umugwata wakagosola mutwe wagwe kamboga nchijo mwabona wakasoroga kuchata Erisha oyomu ya nguwenya wakalimu Chezebele wakalimu mwanagasi oyo elio jintu nchijonya jiri mumugano ya Chezebele sunu jintu nchijonya inu amujibone ino nchiyo jipati chotu jana awa elio dino kubone gambuli kuti abobantu Nibagaziwa, Johani wakataria kugwegera ibantu, na kuima aria, iwonega mbuliguti, nibagaziwa kuti oyo, wakari imuya waerisha, bagerete ibujungisya ejo, obo mbaga vete. Lino, elio tujana kuti alimu, tese kuinda makalo ambungano kuendana kurukwaro kuti twakashomezekwa ndi kuenda kwa muya oyo pakuthana pabwiyo chindi cha mamalimo mbwenena lino alimwi ambone muya obwena kuphange kwachicho lino takathaliki bukhalo ibombi kwa mungano mbulirosa awezerei abonse imapo mopakachitha takathaliki mbungano imbi khambo takuchikwe makhalo ambi ambungano akuthalika mwabona takukapi ambi phe apopo werete kuchirwani ambo muya wakwe uyoba mbuponya mbuli mbukakapethe kaindi okuya muya nguonya mbuli mwekamba masiku ainda yakapotheya ilesa kuperesya zinthu zothathwe za ndene oyo mwerwe wakwe watatu kuthali wapiri watatu pakauperesya ikale yerupiri lino uyoperesya alumo wakamba popo kachishomezya lino amone wa amone lino ndindi nakachitha takathali kapungwe khambo ibukhalo kwa mbungano yalaudekeya walo mbukhalo kwa mamanini ili muthumwa wa angelo wa chiropa uli muthumwa wa chiropa ubukhalo kwa mbungano ya chiropa kuko kumulomgana mphwayo yopununa kupinda kumuya usalala zinthu ziyonse izi ziyamaseseke ezo ziyo mbange pakaliko kuno masiku ainda atubone njanga ilako ndayera ndikuyandika mucipala imwi kwakuti yebo mulizi inchopeni awo pochipede chiphati 10 mwabona ya ipaso kwa mbororo pakapoora kwamborora ibukhalo kwa mamanino ikwakawa kwa mbungano ikuchirira ingawo iliyo mphawo pasulu pa mbororo ndi pakasika akwamborora ibukhalo kwa mbungano ikuswa awo wakapede alimwi akachokera munyika phawo makathalisiya bukhalo ikupya kwa mbungano makachita lyonse lyonse lino twakainda muli yeyo mwabona mmapyambi hawa wakali ibukhalo wa mbungano yakatholika wa mbungano yakatholika yapana roma ambali kwakasika rusa siluwambululo walothekwa siluwambululo ero chinzi nchachita walo ulathalika mphonya awo ikonda ikuswa elyo jindi achita kulakasiya imbungano elyo chinthu yithanzi nyomulizi chinzi nchachita kulayaka chinthu chichonya elyo chakapolera kugusya mbungano imbi pawo pali chisibukhalo ibombi kwa mbungano pawo chinthu chithanzi nyomulizi pawa wasika ibukhalo kwa mbungano ikuli mumphiringano iloko ambali iwasika John Wesley tilwamburwa umbi mwabona mwayaka ibukhalo ibombi kwa mbungano mwachimwa tephandula ibukhalo bombi kwa mbungano mwayakwa bonse mbasu lubambululo amone oyo mulumbe wa mamanino wabukhalo kwa mbungano ya mamanino thalisi lubambululo walo musisimi ikuthalisi lubambululo amutithondeci omwe musisimi wakasola ikuthalika ibukhalo kwa mbungano thalisi lubambululo walo musisimi bamwi pakali basi lubambululo phere ikuthali basisimi ikuti ni pakali popo icwi ya mwami ndipoora kumusisimi akokheka ambo ndikakasumanana murubisyo wathatha mwana muya usalala yonse zinthu simbi khambo pakali basi lubambululo alimi ikuthali basisimi penekwa popo pakali panthu kaleza ibaphati alimi pakapona ikupola wapusuba wapakali kuphonamo ilolesa wakapananika alimi maka thumina okwiya akumwaya izinthu ezyo chakumanina phere icwi yalesa lizwide tidi akapoora kulimbapo khambo ti pakali basisimi pakali basi lubambululo phere mumasupa akumamanino uyandika ikupa musisimi wakubwesa maseseke aleza akwachosya khambo maseseke azipwa ipinyo pinda kupasisimi apo kwerete ikupa ikuli oyu mulombwana ikupoora mwabona chephandula lino takonji kupasu lubambululo wele kupa musisimi khambo werete kupa munthu umwe ulachiphego awapikhidwe awo oyo ujatajwi lino palo pasu lubambululo pakalisi kuti kwakali chinthu chimwe chilopite lusa wakalisi opo ikuti eyo ichinkhwa ti wakali muwiri wa khristu ili apoapo wakakambauka ikuti ipaluleme payophona kulushomo nkhapera oyo wakali mulumbe wakwe ilo chindi John Wesley nakapola ambali wakapona ikuti wakali ikusalazikwa apoapo wakakambauka kusalazikwa oyo wakali mulumbe wakwe mwabona paphenekosto pakanjisya mulumbe wamuya usalala asimwezimbi phere mmasupa akumamanino mubukhalo opwa mamanino muthumwa tali wakuthalisya lubambululo lomwe phere ngakubwesa maseseke onse ayo basi lubambululo balo ngopakasiya akwapunganya anthu omwe akwapamba kupanthu andichipale ibuyo atupo ili wisha igabo tulogo ulindime nda ndabo tewa wajibara ndagabona angero umbi singuzu wakasaruga iguzu wakuchuru kasamide kumbi afurijongo ata ya mutwe iwagwe alimi usi wagwe wagari zuba alimi matendi agwe mbole misumpururo ya moriro lino wakabona ijintu chijonya oyo wagari Kristo elio tulizi kuti Kristo yonsi mutumwa umugano ya uitwa kuti musumpururo wa moriro angero wajipangano abumibumbi ili wakari jisi mujanzari agwe pogo linini ijulidwe lino zinamatizio yana maturwa awa tulimugu zinamatua lino ele eji ijintu jajurwa alimi wakabikaji tutajagwe jarulio arwisi arumwesu ilwagwe anyiga edio wagomporora ijipati mulimulavu na huruma alimi jindina gomporora mizusumo ili jiroba yaga ndindima machu ayo ma igumani nina ilo jindi mizusumo niyaga ndindima machu ayo nde johani ndati lembe ikulemba nsi ejo yagamba alimi ndagamugwa ichwi iguswa uchulu lesa palindambira kuti namatika zintu ejo mizusumo ili jiroba njoyande ndima akutasilemba utasilembi mwabona ilo angero oyo ngwega bona gaimwi arwisi wakasumpura manza agwe uchulu ili wakakonkesia uli oyo upona walionse abionse oyo wakalenga machulu azintu omu yasiriko anyika azintu ejo tiri muli nzisho okuya arwisi azintu ejo tiri mzisho ikuti takujerete ilimbi wiyoba jindi amulangirire mutalubi eji lino muli mbotunka pere mumasuba masuba achwi ya angero wajiroba oyo angero wa mamanino angero wansi oyo angero wakasiruga ikuzwa kuchulu tayabaringwe wakasuta ikuchulu pere ulagana na awa jachwi lia angero wajiroba uli angero jamba mutumwa kufumbwa imutu ulisi obo alimi mutumwa kubukalo ibambungano mumasu wa achwi ya angero wajiroba jindi akutalika kulisya masesege zinamatizio zile jiroba onse onse masesege aleza ere dogumanisikwa mbuli mbwa katondezia ubaranda bagwe basi nsimi imasesege mbwa asuwa avungurwa oyo ngomulimo wa angero oyo mwabona uyoba utawa nkwaya maningi bantu bayoga giwa yo mvisha pere ne babobo yose mbigisigwa jakulondoka ayosibwa jakulondoka mwabona bantu bonse abo benda kujibona inga bajibona mwabona momo pere abo Yesu wakati mbuli mwagamba chindi nagasiga wakati muli jesimeso kabera tamugonzi ikubona Isaya wagamba kuti mwagajita mwabona elyo muli jesimatu nkabera tamugonzi kunkwa lino abobo tujana kuti ejo yadiosha nejabukira ogya kunkologo eyo lino naye yakuti yaliteni okologo pere ngu ndi ndijisi tairia waro naini mwabona ya oma atujitane lino ambone ndaji anda eji bamwe basuba mbururo pere winda mukuba bantu bapati ibaresa ikabona kubora iwabusuba akuleta rwambururo pere yobuno jwa teni yakati murombe wagwe wakali wakuyobununa ikutali kubamburura uyobununa magani asisidwe uyobununa magani asisidwe ndechwe momoto Bahebrayo 4 yagamba ikuti ichi yaleza ilabosha iwinda icheba ya mabemba obiro iliasa agwalo wanzanya wajifua tiguyobununa wa magani asisidwe amoyo mwabona oyi mtu utaisi kubamburura usikubununa tiko kuno la wansi maseseke aleza au mamugano haka pilinganya onse azintu zionse uwelele kuyutuka ajwi ili aleza akuyo kuno la jintu nkambo hele deguboz ya ilushomo wabana ikujogea ulitata ilushomo rutanzi wa baibe wede uboze kwa winda uli angelo wajiroba lino obo mweji anda eji onse masesege asina matizio ayo basurubamburo ngebataka nkwisha kumaninina mwabona lino amulange malagi 4 anini buyo amuje engere buyo walomu sinsimi alimi ubozi ya rushomo rutanzi wa matata lino tuangila mtu oyo ulibonya ajilao uyoba mubombe igapati ya kuti bali mamilioni ali 10 times mamilioni ali 10 bayo eh uyoba nkamuneni iyo jingwisha jindi nyebo mulaye ya ikuswa bomwe jindi johane nagale dekusika wakasinsima imutumwa kristo gatana ubora ijwiria omwe wamporora murugura maragi wakamubona amalange ejipati ya 3 ya maragi kubora wa Elia oyo wagerede ubora akusorora ubora iwa kristo nyomati oh pepe mwesibranamu jalonchi pati ya 4 amndijati jesu wakati jagali jipati ya 3 ino amweze musalari amweze musalari matayo ijipati 11 agampango 6 uyo ambajeji ijipati 11 ndashuma igampango 6 iga 4 iga 5 na aga 6 ponyao antomwe wakati kuti na inga mwajitambula jindi nagali pamba ula magani a Johani oyu ngongwe wakambwa ikuti njotuma mutumwa wangu mbere ya kusi wangu lino amubale maragi 3 bamwi ibabo basola ujibika ni maragi 4 pepe munene tajiri nchijo mboni maragi 4 oyu mutumwa mwayo endela uyo njika yo mpwa jakumanina alimi barurami mwayo enda mumireniamu atwe iliabo abobo nyomobona ikuti na mwajibika oyu uba ingwe iga indi obuya kokuti baibe yagamba jito jimwe jitali bobo tukajisi imega ili siulu siopiro kabela inyiga tinagumka alimwi ibarudami barapona mwurinjio bobo jende kwa jindi jijisa tutina mwasika awa mjio kuno sio akubona jintu oyo mutumwa umama nino abukalo obu nchaire kujita pao mwiyobona mwajibete wede kwa musisimi wede kuchata ezi jega siya aba basurubamburo zobatakabona akujibika omuya mbawuti Matayo 28:19 mboigonja wejani sigwa anchito 2:38 ya utawe jibunusio ya umuya ijalesa mbawuti bantu aba bobagonja iwamba kuti masuba amalele agamana asimwezi mbi mbulisezi alimwi ya utawe jibunusio ijalesa nzirabio njoba yosora iwe siba na jiruleme na jirulete mwabona pere baga inda maseminari ndashoma tujiseji ingi ya kunjira jejo ndianda ikuinda kambo seandi ikumutata okuno ikusika kumfwiki nyomulisi kepandula eji ikuchulasi na matisho nijisi busuwa bomwe nkabela ndianda ikuwa amupairo obagwazi abusuwa obo ikutina ndiyo gonzia dino amulange maragi 4 walo musisini alimi ubozi ya irushu murutanzi wa matata umamanino ajindi yeyo mwagwe umapenzi wasiga ino cheji ntuji nini otio jogorari anini ogo nyaga yotatwe ajisela na mfwigi zili magumi ali juroba ya Daniel jisela jamamanino ja mfwigi zili magumi ali juroba ya Daniel ya ro nyaga yotatwe ajisela jomwe ino tewo mbangaye bayaya chejo iguswa kumakaru ambugano mwabona uli mfwigi zili magumi ali juroba zili kidwe amulange mwajakano ndogede yati mesia uyobo la kabela uzonyo nyonwa ukuba itusio agati gamfwigi kabela yesho mio yomana ao ulimiaga yotatwe ajisera ilindira yanjisho ya mesaya uliba majuda eleza taberegi aba majuda bamasi ujini yomwe ulaberega aiswa mbule ijesi bamasi mbule mukame haka kwesa bamasi iwa na winga uwawe waka kwesa iwa ntu uzwa ule mamasi mwabona lino ulaverega aiswele mbole ijesi lino lino ngoyo ulikede poonya au lino mbole ijesi natambulaga kwa loguswa uli po sunu po boid elyo wali undambira wati mwes pranamu obo mwajiriga simpe ababa machuta bajichisi kuli mwa iwenju uli mamasi tawema gani elyo jaga jitiga masimpe bayojita bere de kujita jindi Martin Luther na agambirisha igahambo igamulahu igati bonsi mama chuta bere de kutandwa kamera mayage abo aumkwe umarina kambo bagari basikuru wama kristo mwabona Martin wagamba igahambo ago iwagwe mubule mbogu agwe lino hitra wakazulisha iboyo ejo Martin Luther nchagamba kambo nzi Martin nchagambira ibobo kambo wagari suruba mbororo igutari musinsimi leza kuti musisimi wangu walerega Israeli wakati ufungwa mtu ulerega yoleregwa alimu oyo ukusinganya uyo singanisigwa mbobuti musisimi omwe mbobo nzia iwima akukaga eyo musisimi umbi chagamba takwangi ujijeta yede kuwa murungwano mwabona tere ako kegambo babika imusera mwabona jemani yere deguba yisi yabona Kristo alimi balo inzira mwabaranganya Yesu ali bayigisi igasamu ajweso ijapo kabera tokonji kuba pabubi tere amuyo yebuyo mamajuta babakere awa mutapengi buzwa blasiga leza takonji kubaruba bakofasi kwa nkambo kandiswe nyomulisi wakati kumusesimi walo imusesimi wakomporora ikuti saa uyoruba Israeli wakati iweza igasamu iga kupimya elio mulenga lenga ulampaputi mwabuti irwisi mboro ili ulamfu wakati nsegwenzi ikupima igati kuyina negonzia ikuruba Israeli abo mbantu ibagwe baranda bagwe iruwa mamasi mbasho ntoyo waka kusigwa ogia kamboga na buinga iwagwe mwambu nchobeni oyongu na buinga ino kwege ziri magumi alijiroba jagabikwa jagurondoga muli Daniele mwagamba kuti mesia yobora unyonyono agati gangwegwi elio Yesu wakasinsima miaga yotatwe ajisera lino agati ga ehi miaga ya Daniele yotatwe ajisera agati ganjio wakanyonyonwa tena lino jibela jamalegelo chaji ndi jamapenzi ogo mbungano yama masi nkwebede ehi nchilemu lino mutaji mpi inabwinga ulanjira antomwe asimusa pao bagumana millennium yoyenda atwe lyababi ani mutonde juntu nyumwe awa ujende buyo nolo jese muzezo ati mutondeze obo moja gamba yo bible ncho ya gamba alimi tatukonzi ikukaka eji mukuba ichwi yaleza kuti na twajita kokuti kuti liba hedeni mwabona perete kujishoma yebwati teji vishi ambebo tejiti pere ndilangira ingwe kujiobununa amalange kambo bona ibusiba labola obo uyakupya mboli jenge kabira bonse balisumpura muri bana America abamwe bambi ya bonse bajita zibyabi baya iwa defompo yopya kabira ibuswa obo bubora kuti ndoba umpa do mwamba mwami wa magamu bagasi muyanda na mutabi mbobuti mbobutona kehena itamani omuyampao mwabona masuba akumamanino chindi zintu ezi jeno ibununwa unyina ibusena mbaibere mwamba kuti kehena taimani mbobuti iguba iguba mkehena itamani inga kwele de iguba abu mibutameni mwa igu kara omia uleji mojo mwe iruzutu jabu mibutamani kabela chejijo chotu penga anina zindu zionse yaga jisi matariro yere jisi mamanino yehena yaga lengura tiabulosi habangiro bagwe kabela bayonyo nyonwa nakusuma asikwa mbobo mbobona pere jindi eji ya kujitiga ya wasi muyanda na mutabi pere gulimbabo bayo wa isina iliangu isuba ya bururami lio pasuga ya kuponya mumababa alio muyonka unembo mwe ibombe baba gomena ibamu jiba ere muyori atangula babi kambo bayoba itwe wunsi yezi tuta ya matendi anu mugusuba obo nda kujita jeji mwamba mwami wa magamu kukuli babi nkoba yoba wagwi nda mapinzi itwe na mweye milao ya Musa eyo njega la idira ingwe mu horebu ya Israela yonse antomwe amirasyo arubeta omone njo mutuma ulindi nye Elia musisimi mutanabora ibusuba obo upati buyosya ibwa mwami amen cheji jisimano jagare ajichana bobo alimi cheji jisimano jipya ajichana ajintu chijonya jini mboboti mbomuyo jitantamuna igonzi amlange njotuma kulindi nye Elia musisimi busuba obo nabutanabora Elio sandula nyo ya matata kuya kubana nyo ya bana kumatata utegwa ntaboli aguma inyiga kubelesha rutugo bawe eyo ndichwi ya mwami wakajishomesha yere kusiga eyo lino ikutina mwarangisha nzira eyo mwajitiga yalo nchibotu nzira resa mwajijita inabwinga ulaunka antomwe asimusa eyo mpao wakumana yeyo babi mwayo mpa amulilo utagwebusime eyo inyiga ya kumana usalazikwa kuli bamburura ini nitu zionse zierede ikujita bobo yerede iwinda mujimu ya kuwamga ikunjoroma ngorokano iyo pasuga mujindi ejo jama malinu kabela inyiga iyo botoga akupya akuyotuga alimi zionse ezi zibotogera yajibi azionse siri anyiga yo nyaburuga ngumaninina yopya agupya igukali koko kuyoba mbole musamu oyo usaraje utuba mubala iwa wa inki kujogera kubupange wawo butanzi mubonya muliro uyoswa ulireza upya kapati uyosandula ibusufi bonse kujogera kujimo gabo alubo indi satani azibi zionse yagumpa azinto zionse iyo mpao yoyutuga yabuotu muli mwagabete umunda wa edeni bubo oo eriwora ipati idede nkonya unemborius ujenja mapenzi cheje nche yanda ikuti mungweche lino nituye nene chelogezi ya omu jindi eje jama penzi nabwinga agumana witwa mbungano ya unka jindi jama penzi bari ziulu sirimuanda ama kumi one abone bayo itwa bagamboni bobiro bajobunusio 11 dinamunange bayo sesimamazu ba ari juru nyanda yobiro ama kumi ari sambomwe baba sami dema saga lino tulizi ei ni kalenda ya baroma ijisi tujisi masuwa ali magumi obiro arusere alimwi zende zimwi magumi otatwe abomwe perebwini kalenda ibarabobo masuwa ali magumi otatwe umwezi aumwi chohyo ilungweze mwanda masuwa ali joru mnyanda yobiro magumi ali sambomwe igubika magumi otatwe ulingao akubona chomu jisi nyaga yotatwe ajisela yomwe mubonya mbogo heredi ejo nche jindi jaga bikwa jindi chamurumbe wa mesia ikuti wagamba ugwe uli Israel mbuli mboga kapete ika hindi ogwe jindi abora akule sibia mweni mjimi nisho ejo jindi abora jindi Josepha naga torwa kumusanza mjisi nkavera waga kwa uli wabunyina bagwe kambu waga lisimuya wakari kukonja kubona sirengano kakupandula ziroto ilio jindi naga jita wakato wakumusanza mwjesi kakusamba kwa kutandila nsiriva siri magumi otatwe wakato ndezia Kristo mchonzio kambo wakari muwe wa Kristo mulingwe amwone ejo jaga jitiga iga indi ilia mwone ejo jindi naga jita jejo wakari kwa mtolongo alimimarumi omwe wakafutua aombi wakaswega mwonya jesu jindi nagari mtolongo ajingano mubi omwe wakafutua aombi wakaswega mbubonya igawarwa mjombwe kayero kuti mufu alimwi wakusigwa kakutanta kujanza yarulio ya farao kakuti wina wakari kukonja ikubona farao kakutawe ikubona Josepha irutanzi jeso ulikede kujanza yarulio liyalisa alimitawe mtu ukonja kubora kulitata chita iwinda umwana chohyo idikamone jindi jonsi Josepha nagaswa jindi Josepha nagabuka kuswa kujanza erio yarulio ya juno ejo jagwami amulangire volemu ngoyo Josepha gakede monsi kujanza yarulio ya farao iyo jendi Josepha nagabuga ikuswa kujono ejo jagwami mwembo wagalira amukotame kumaswi nyonse Josepha ulabora jendi oega perele agusia juno jagwami kutala kumaswa awe mulimo wagwimagati jendi agusia juno jagwami kutala ogea akweza erio puku ya rununuko akwenda masi onse ayofugama ngoyo mkwabete amune ilio jindi Josepha nagagagwa ababu njina ibagwe wakapegwa muka intu muna masi Potifa wakamupa na farao wakamupa imuka intu muna masi kabela wakazirabana mamasi wakati namuna mosi amujuta babaji mini jojipati jindi chagobo nagali ikubalerega Efraimo kurubasu romwe Manase kubasurumi wakainga jamanza agwe akupa mwana mwanini chirelego ili wana bobiro wakaingisi kwa kumikuwa ili ikumi aibiri eyo yagari ibuyo ikumi ujindi ejo ilio wakabarungesia mulichagobo imini leo Josepha mwana uge musisimi kaingwi alia wakati tata warubisia wakati wabika jirelego jachanza ili ago liaruyo mwana mwanini kakuli jerete igunka amupati ili wakati ndeze kutimanza angu aingana ereza wa inganya kambozi Israele mkuba angu suu kubana kuinga wagaga kusambara upati wakwe wakusiagwa alimi kaswa umwana imupati Israele umupia mnamasi elio sereko kekaswa okuya kuinda kujingano kuya umunamasi ili amubone wakainda jejo wabona winda muri jejo jindi bonse wakabwesa na winga pere jindi barombe ni bagasiga ngura jagulia oh chifanisho jibo tu jilibobo daswa ibuji na matiyo pere nede kujamba mwabona kambo murajumfisha chifanisho igabotu ndashoma ambone nojende ni bagasira munga uyo ulaja kulia ni omulisi Josepha wakabasi bamponya aru alimi Josepha wakari mwana wajobe na wemaga ni ogo waga unka jaga sujira yonsi amulindire kusigira agabore anyiga aluo amulindire kusigira Josepha wesu agabore mawana inkanda iyo sonsa mbole iduga asuba yabururami galipasuga aguponya mababa agwe oma yonsi ezio ya sabahwimi mwari sona yonsi diyo sanduga iguba imasamu mabotu alimi yoba mbotu amone haa wabola alimi wajitaigu yuba gunini alimbabo alia eri watuma alimi wamba sabata tabajipona mwabona wakari anda kusiba kuti na mulombe wabawisi wakari kupona igati wakari zikuti wakari mwenyina tresena mwabona chindi nagari bambira uliyo bunu na mwini uliwa mwenyina bagwe elio wakachana Benjamin mwenini oyo wakasewa ikuswa jindi naga unka elio oyo uiminina majuda abo haba bali zioro simuanda amagumi one abone abo babungana konya ogwea lino ikuswa naga unka elio jindi naga bweta wakati wakalanga Benjamin moyo wakwe wakali utandira kuisuka elio amu yeye wakajisi wa hewa kazi kuti wakali kukonja bamba ura jihebrayo wakali kukweselezi ya mutologi wakali ulemega mbole ikuti wakali imunaike picha wabona ilu mpao jindi nijaka sibwa wakali kuyanda ikuli sibya mwini wakasi mwana nakulanga Benjamin mwenini ili amu yei wakakuchia mga intu wakwe wakali mpale si jindi na wakali sibya imwini uli wabu njina bagwe ilu nakuinga muna masi mga intu Yesu na wakamana ikuwata kubantu ibagwe ibeni wakabwe sana kuinga muna masi Eri oyu mugesa ikuswa awa ikuya kuparisi unganda ya tata wagwe mubulemu ujiraru ya mujato elio yosobela gonsi ugole sibia imeni ulibabu nyina ibagwe juru zi manda amagumi one abone indejo ngoyo ulimwi yoyo amyeye amlange jimini sio jirondo kete ilo jindi naga chogera ogo kwa jagabete eji wakalanga hansi ulimbabo abela wakati gatariga kulanga ili wakatariga ikubandiga bagati lino Rubeni ulizi kuti tulapatila kambo kanchicho lino wabona kambo ulisi ejo chotwa kajita tujisimulombe oyu mubuyo muyumu obo lino ketwa kajede kumusambara mwesu oyo wakali imonyina wabo wakai mvi alia sigami oyo singuzu kabela tiga kajisi nakonke kambo Israel choita kwenji umungwisya isunu tali nama wola vya kujiziwa hilo mpawo walo wakari vya kuti takari kukonja iku mwaji Hebrayo pere wakari kubaswiri na nchoveni bagati lino tuapatila kambo kanchijo hilo Josepha jindi nagalanga takakonja kujimini narimi lino amyeye mga intuwa we abana ibagari muparisi kujindi ejo ibasarali ibaga pola kuzwa mubusu hilo wakati dime Josepha imunyogo hilo wakasusira unembo akukwempa Benjamin munini ikawita ansingo yawe elio wakatari kakulira mwabona elio wakari sibia mwini elio mpawa bagati lino tulize kuti jina tubolera kambo wakamusambara wakari ndiswe tuwakamusambara wakari ndiswe abo ibasola umujaya lino tulize kuti ulatujaya wakati pepe mutanyeme ilwanu mwakaji jita ibuyo ukuyobora bumi akunke kambo leza chaga nitumina umusanzo ogunu ilo jindi agulisibia mwini baiberi kati mbuli mbotu inda mulichijo jindi agulisibia mwini ulibari ziulu ya mwanda amagumi one agone ogwia Benjamin mwini wasunu wasiarizi wababu wabajuda wakasiara ogwia jindi agulisibia mwini bayoti poguli koga chana inembejo ino zijitanzi mchanzari yako yoti ndagasi chana munganda ya bensuma bangu mwabona pao bayongu isa ibuti wakajaya mesia ere ino uyoamba ikutinzi imbungano mburi Josepha mwagajijita kukuyobora bumi muta ikufuna bumi mutali nyemeni ilwanu inkambo kakuti kamasi nubatakaletua mugati ikuti na bajuta nubatakajita wene na ogu kwa bofu kakobo wakafuna bumi mwambungano iwinda kuzintu nzobakajita kakobo mpawo we kakukegambo sunu tabagonji kumwisya jeji taliliwora tatuwange mwisha zintu ezi usigira chende jabola chanjicho ikuti yungukwe oma nisusmo ili jiroba ya jubunusho wakwe kuti itondeje na kuinga inzira ya ulibambira kulushomorupati wakutora kuchu lino atubinde kambo tatuna akutandira maminiti ali kumi osanwe makumi obiro pe lino ino e imbisi ituba yambansi andibale ndiri swide maningi mdija tine ikuswa kujiyo jangu pere pere njobara ikampango alubo tumpango tobiro eri ndakabona jindi kaberere naga chula chimwe jazina matizio eri ndakamkwa mwere kuti jagari jongo jamususumu eri umwe wakanya mabone wakati wora bona eri ndakabona akulanga imbisi ituba lino tia kukampango katu imbisi ituba eri oyo wakakede alinjio wakajisibuta amushini wakapegwa ulingwe taga uchisi igaindi ulingwe elio wakaunka kayabu sunda akusunda kukonse wachijo ejo jinamatizio lino atu zibe zibinizio tuwa ziba musuzumo towamba ejo jirirondo kete tulisi obo mabona imususumo wali ichwi yaleza jende jinamatizio nijaka churwa lino inombisi ituba yambanzi inompawa jibunusio kujaka siga ndiribyo masimpe ulijeji muli mbondi nkwi awa mukusiba kuti eri ikuti ndechwi ndakapana mapoko onse ali nchito ngeka kunzia ikujana elyo e ndi ijendi ja makaneno chekale ikali ikusola kuinda muli nchito kuji siyapuyo ikutandira miyaka ili makumi utatwe yakainda ndakakwesa puku munthu omwe wakandaambira ikuti vaadventisti vajisi mumoni imunji akubora ikwapiri iwa khristu ikuinda ibanthu bamwi abo vakazi abobo ndakachana amwi mapuku abo mabotu akujibara ndakachana puku ya simesi ali daniele yasiyopunosiyo eyo wakati eimbisi ituba yakaunka yakali ikutuba alimwi yakali kuyiminira sikusunda eyo mukusunda oku bunji bwanu nabakwesu ba adventisti okuno mulize puku abunji bwanu bamwi abalo ikuinda kukujibara eyo bamwi ndakabala obiro na otatwe ndakabala alimwi sekwanji ikuita kuli mapuku obiro ambi ngekabala eyo barumi obiro bakasuminana ikuti ejo yakali luleme abo bakayi bamayi ibabotu bakayeitwa ikuba bamwi babotu ikaphati amumoni mubotu kaphati abobo ndakayeya ikuti na sezi njowambapuyo ejo chobakamba ikusola kujisya munzira eyo bapha kunkwika wanjijo ikubothuloko keyakali ikwamba nchobeni elyo bakati lino njeyi imbisi ituba alimwi imbisi ituba ningusu imbisi yasumamba eri wakati imunthu uthandide injiyo wakali imbisi ituba wakali muya usalala oyo wakaunkha mu bukhalo ibutanzi akusunda bukhalo obo ubwami bwalesa wakacisibutha mujanjali yakwe wali kwamba mbuli ikalesa ikakwanda wakathupula myumba ya luyandiso mumiyo ya bantu luyandiso bwalesa nkhapera wakasunda ino ejo jili nkwisa kabuthuloko pere thali yabwini pepe munene nya tiwakali mbubo ikuthupa jamba bululami tuwathula nkwisa ejo ikuthupa jamba bululami vamayi vakajisya ikuti wakali muya usalala kawusunda mu bukhalo buthanzi pere jibunuzo jangu kuinda kumuya usalala thajili bobo jibunuzo jangu kuinda kumuya usalala ngu khristu amuya usalala walo munthu nguonya wiyo muzimu siyande abobo ngoyi khristu kuliwi kaperere twizi kuti wakali kaperere wakali kwi awa amaphuku mujanza iyakwe elyo ngoyu tikuthantha imbisi ituba waunkha mwabona abobo tiwakali muya usalala lino ayo ngamwe maseseke amasuba akumamanino obo khristu mwakonzya ikuba ibanthu bothathwe muli omwe thapali ibanthu bothathwe bandene thatha mwana amuya usalala mukuba ibaleza bothathwe muli bana tulinthalia mmobasola ikuthwahambira ikuti mmojipede kuli kothathwe kuyopunuka kothathwe wa munthu wenya na inga mwajiita ikuti maofisi othathwe ikuti na mwaambawula kubakuthausi inga timwaperesa ofisi mkhambo mbubo ndayeya ndili athepo abobo njomwambira mwini khristu nathakamba kuti njokomba ofisi yangu elyo yotutumina ofisi imbi tulisi obo pere kuti namuyanda kujibamba bwaro mbube bothathwe bwaleza nguonya mwabona thapali baleza bothathwe phe mbube bothathwe bwaleza nguonya mwabona eli abobo mbobuti khristu mbwakonzya ikuba okwiya mbizi ituba Kayabu sunda alimi gaingwi awa abogo mujanzari yagwe. Taringwe nekuba tare Kristo. Amwana rino muya usalala mujobono sio a Kristo walo muya usalala ngu Kristo mujimo ijembi. Chohyo. Amwane ngu gabere oyo wakachura mapogo alimi gaberere ngu Kristo. Nero Kristo tajibwone gerimbi iwe zita aerio pero ulabonwa mpugu ya jibwono sio jipati 19 gabora ambis ituba utinamu ya nda kujibara atuchule kujibwono sio 1911 jisa aerio mujibare ibuyo ya kukwambana lino ujendi notu tujisi jindi jikugwene ndashoma agobo jiojibamba igabutu anemi ulindiswe 1911 utaligila agampango galeveni nakubala kuyansi kusanganya ka 16 iru ndakabona kuchulu yaka churwa bona imbeze ituba ikutali anyika kuchulu wabona elyo oyo wakatantide alinjo wali kutegwa ushomeka wabwini mubururami walo ulabetega nakupanga rumamba meso hakwe akali mabangabanga amuliro alimwi amutwe wakwe wakali imishini ninje amulange mishini wabami alimwi wakajisi izina lilembetwe yeyo muntu ndiatakazi pere mweni nyiromo zakuti ndindakonza kuima ali yeyo anene buyo oma ndijisimuzeso mubotu pere ndiza ndakonza ikutina mwa mwabona takwe umwi ulezi sena mukasola ikuziva kuti izina ya Jehova talilulemwe uli onse ulezi mwiyeveo yebo ulezi ikuti obo mweni ndibasanduzi tipaka konja uli sandula lisiperwa ikuti J-U-H-V namba kari Jehova ibaka kunja kulikuma tabazi mboli vete bagali itakuti Jehova pere chile kari sinari yagwe amulange jindi jonsa ruzundo niluwa sugerira na juntu jemwe yabu ya zina lirajinchwa amulange kumasuba Abraham wakali uta angona Abraham alimi taka kunja ikuba amu kwanda kusigira isina yagwe nina kajinchwa kuba Abraham ilio Sara S-A-R-R-A yagari kukonja kuba ajimwe ita ziyariro yaga fide usigira isinari yagwe yaga jinchwa kuba S-A-R-R-A-H jago mojamba mperenge siweno ejo nchejijo chaga jita mwagasama jikutu jamberele imweni wena wichi musisimi ugugwesa ibupati wakuziarwa wakabika tusamu tuapopula mumanzi wakazi jitia ibu sasa igugonga ngombe jindi nija mitide ibana ibasyo uwamba ingombe amerere ziabu sasa tawe pere sirweno pere usubu mwi wakajataji ntuyi mwi jeni halimwi wakalizi kuti jangali jeni elio wakakara anchijo akuchatirira ikusigira wakasidirira elio sinari yagwe yakajinchwa akuitwa kuti Israel yamba kuti zigwami wangusu kumbere yaleza zaiyo jirureme aomwi sikusunda Simoni wakali muzeri wanswi pere jindi luchomoru wagwe ni waka jata ikuziva kuti wakali Jesu jindi naga muambira kuti wakali Mesia akumuambira isinari yagwe mbole kabete asinari ya wisi mbole kabete wakasunda akujinchwa ikuziva kuli Simoni iwa Petro Sauro zinapotu Sauro wakali mwami jindi yemwe mwesu waere ere walo Sauro tagerera kwa muapostolo wayanda wakali kapotu kuba imwami pere ikutari muapostolo abobo Jesu wakaji nchasi nariyagwe uzwa kunze uzwa kuli Sauro yuba Paulo amulange ibana bamuzosumo akusalamuka elyo Jesu sinariyagwe anyiga yakali mununoni Jesu jindi nakali anyiga wakali mununoni obo mbwini pere jindi nakasunda ilufu wa Gehena aku kizunda akutanda kuchulu wakatambula sinaripya akukega hambo mula ungorora inza nyomujita mkabira tawe nyoba jana liyo ibununwa mweme susumo mwabana amwane imasesege ulabo ragatantide wede kuba jintuje mwe jaku jincha imbugano ei nyomulisi ejo wede kuba jintuje mwe amwane wina umwe wakasi pereru wakwe linamwane wina umwe wakasi pereru wakwe Elio, wakasami deji kwabera, jaga nikitwe. Mubulowa, alimwe isinari yagwe, jaga likutekwa, echwili aresa. Oma. Namone, eliompi ziagari kuchuru, ziagari mutobera ambizi, zituba, gazi samide imasani mabotu, atuba anjoroma, elio guswa, umurumu wawe, wagamuka icheba ribosya, ikuti, andirio, aomye imasi, kabira oyo, nderesya, amusago, warubutare, arimwe, yoria taula, ziagusini na waini, warunyemo arimwe, ibugari waleza, singuzi yonse. Eri walo wakari jisi, ajibela jagwe izina alira mbedwe, mwami wabami, mwami wabami. Ngoyo wasila mesia, ngoyo mbwabede, igutari oyo mulombwana, ambezi ei, igusure awa, amulengirele wandano, ngoyo ulengwe, apugo mutanza yagwe awa, imulimo warununugo, ulibuyo, tagali nabwesa busena ibagwe, apobo, tagali Kristo oyo, wagamunka. Muya usarara, iutaribu impana, abamu wapati pepe mnene, pejiti, ingaseya nda ibu jitajejo, pele, eji, ncha, yajibu nusio yangu, yanchijo, mbojibete, mawana iutina ujisi jintujimui, yandini, ejo jiriga botu, pele, yajiriga botu ulindime, ebo abona, nda, ndachoma uti, jiri munzira ei, mawana, lino, nyebo mulisi ijintu, mawana.
And notice, Christ is not seen anymore.
Ili amubone, Kristo tajibone ilimbi, mabona iguswa ujindi ejia, pere ulatala ambi ituba, abobo ikutina, umurambana, utandide imbizi ituba. Ngusi kuli jengezi abuyo, kuli Kristo. Mwajimwe yona, amubone, sikutana ambizi ituba, na jisi zina, amubone inga, waberesia, bubande, bubiro na, botatwe. Mabona, pere, tajisi zina, nilivari omwe, pere Kristo, kuli jisi zina. Nilivote, ichwi liareza, kwa mbali bete, umatari vio wakari ichwi, kabela ichwi, yagari aleza, kabela ichwi, wakari leza. Ejo ichwi, yagaba mumuviri. Mabona, isikutanta tajisi, isina, pere Kristo witwa kuti ichwi liareza, kwa mbali bete, walo witwa bobo, ino ulejisi isina, ejo muntu nyatazi, pere walo witwa kuti ichwi liareza, kuyumulomgana, ta ichwi intupe, mabona, pere utandide imbizi ituba. Isigutanta, tajisi miumba ya butabu wagwe. Sena mwagabuna? Wagajisi buta pere wina ijintu. Ijagwa ambia ikuba amiumba imwi. Abobo herde kuba mujengi. Chonzio, ndiza ujisi misusumamingi. Paota we lulabo. Pere muna jana Kristo wagajisi lulabo. Amususumu. Kambo ikuswa kumuromo wagwe. Unka icheba ribosya. Yama bemba obiro. Parimi. Ulao mamasi welesia indirio, oyu mwabwana, tagwanji, iku majintu, mwabwana, pere usobana, ejibeira, jasigo papa, walo uyabuya, katantide imbizi ituba, gayabu zunda. Kristo jisi cheba haribosia, alimwi, amulangirire, lizuagu mwuromo hagwe, ijwi, ilipona, eyo, ijwi, yaleza, jega ibu nunwa, ubananda bagwe, mburi, mwaga ambira Musa, kwaya uga ime oguya, agujatiri agasago, ago, utala oguya, Ugai tirenzi nini? Kabela wakabanzi nini? Masimpe kufunga. Chagamba wakajikita. Kabela jagajitiga. Ichwi. Yawe ipona. Lesa. Achwi. Yawe. Ngumuntu. Nguonya. Lesa ndichwi. Nguni oisu utanta. Usisitwe. Wabukaro butanzi. Bamungano gai. Nguni. Ino. Atuyeye. Nguni oisu utanta usisitwe. Utaliga mubukaro butanzi. Bamungano. Wenzia. Usagana. Ombuya mubutamani. Kayabuya. Kumamanino. Ijina matisio ujabiri ya utuga akusumana na kuhonya kumambanino. Ijina matisio ya tatu ya utuga akusumana kuhonya kumambanino. Jane jasanu ya jisambomwe ya jiroba jimwi ajimwi jazio jimanina kuhonya ogunu kumambanino. Ere ujindi ya kumambanino aya mapugu aga hungwa ujindi ejidose amasesege aya mulingao ya namatua mpao iwaswa amasesege akubona mbojibede. Pele mwini, ya gatariga kubukaro ubutanzi wa mungano, kambo, mbungano, ibukaro ibutanzi wa mungano, wagatambula murumbe, mburi oyu. Isikutandambisi ituba, wagaunka, mwabona, ngunino, ngusi ibukosu, munguzu ziagwe, ziagusunda, waro murumbwa na mulemu, munguzu ziagwe, ziagusunda, wenda kuti, mwambira kuti ngunina, ngusigurwa na Kristo, mbombo mbwabede. lino kambo nyomabona ikuti tikurwa na Kristo Yesu agamba ikuti ibo biro bayota ndira kugochenye logo usigira ugenwe mabonya ibasare na winga ikuti na bakali kukonzeka tikurwa na Kristo oyo muya wasikurwa na Kristo amuyeye mumakaro ambungano jindi ntaka jula ikukaro kutanzi kwa mungano kaindi ogea twakachana kuti muya usalala wakali kurwa na chinthu chimwe cho ikwakatalika mubukhalo obo kwa mungano palimi jakali kuthegwa mijito yaba Nikolai munajiyena Nikoi jamba akusunda basi mungano jamba mungano basi mungano Nikolai ikusunda basi mungano kugwisha muya usalala ikuswa mumungano akupa onse kuli omwe munthu usalala umulekela umuyenderezi wapo onse buyo pakainda munichijo mwabona Nikolai amuone Nikolai bakali I igambyo mumungano yomwe yakabanjisyo mubukhalo bwa mungano wakathobera elyo mubukhalo bwatatu bwa mungano bakali kusungalisikwa abera bakali a kanso yakunesiya elyo yakabambwa kuba injisyo mumungano elyo ino chinthu nze yakathalika kuchithika ikapunga ikuswa kuli njiyo lino sa elyo jirirureme amudayambire mungano nthanzi yakamunganisikwa payakafika mbungano yakatholika yaba Roma amudayambire kuti nacho munusyo tajambi mubhuku ya Jeremiah 17 ikuti wakali sikuhula alimi ibana bakwe basimbi pakali pasibwamu eyo nchachinthu chichonya yakamunganisikwa anguwe basibwamu ikuweza chisesemyo ibusofwi mwabwamu bakwe kubanjisyo kuyisa njisyo milawo ya bantu amone amulange utalika uyakusunda amone tajisi mushini isikutantambizi ituba ngwekanana awa mwabona ibuta imushini wakapikwa ulinguwe wakamana mwabona tayaka jisi mushini ukutalika pere mushini wakapikwa ulinguwe amone kumane wakapikwa imushini nja yotatwe yayo yotatwe ali omwe elyo yakali miaka ili nyanda yotatwe niwakamana kukanso yakunesiya tindi nakathalika kuyenda muya wa Nikolai kukuphanga ikapunga akati ka panthu ino mphawo akasumanana kuyabuya kuyabuya ikuba ikaambyo mphawo pakaba injicho mulaya ya Kristo ikaamba ulakaindi kumungano ngati unasulaika mijito ya baba ba Nikolai eyo njesulaika ambepo kusoleka kuzunda kukweza muya usalala omwe viyo munthu usalala wakakonja kuchathira zivi zyonse azinthu zyonse ino twasowa kuchibala awo paulo wakachikanana ejo chinthu yokhala mumasuba akumamanino elyo takakonja kuyiponunwa ikusikira kumasuba akumamanino pawo walo ukasiya kuyokweza muya waleza ikuswa okwiya elyo mphawo kuyolipunena mwini sono kuli kunsi yakulichengesha kwambizi ithupa amulangirire mkwachintcha ikuswa kuli eyo mbizi ithupa mwameni ti machontho thabibuyo imbizi ithupa walo uba imunyama wamithwe amecha emanji mwabona mwabona imbizi ithupa musurweno lino alimwe nkhekambo ibanthu tapanachisiba chonse chindi eji pakachiyeya pere cheche lino yoyipununwa ikuyinda kulukhwalo amone ini Nikolai mwabona sikurwa na Kristo kumalekelo akulifungula ikwa munthu mphawo uyosamikwa imushini jindi atalika kuyenda muli muya wa Nikolai mumungano walo muya tokonji kusamika muya amushini peniniw akayinda nyaka ili myanda yotatwe wakaba popu elyo mphawo wakamusamika mushini tayakachisi mushini ukutalika pere wakachana mushini kumane mwabona jindi oyo muya ni wakaba mubuntu mwabona wakaba muntu njisyo a Nikolai yaba muntu pao wakakonja ikumusamika imushini kibakakonja kujijita kambo wakali njisyo puyo ulemu ambone iyo jindi oyu muya usalala ngwatu jisi wakuba mubuntu ulindiswe umi oyo ulikakatikesu lino mujiwa ya muya usalala wakuba mubuntu ulindiswe mujimu ya muntu Yesu Kristo tiyo musamika imushini wa mwami wabami mbombo mwabona dinamu yeye kutandira jindi Kristo na akasika ajunu chabwami ikulwa na Kristo akasika ajunu chabwami Judas utandaji ni Kristo naga swa anyiga Judas waga swa anyiga utandirabi wa jindi muu ya usara ni waga choga tukura Kristo waga choga nyomuni zi Johane waga ti awa nabana banini inga seyanda kuti mubuleru sigo nyomuni zi magani asukurwa na Kristo oyo waga bora igale alimi igaberega mubana batangu isukurwa na Kristo hao ngoyo mbawede ikutaliga kubumga omya mumuya wa Nikolai ikupanga kabunga taji gambi ndagasula gaji ntu ejo mwabana mwabana hawe segali ndime jagali jintu jimwe omuno teyo jintu jagali bonya mwajibona alimi ndagali konse kuzunguluka mabasu ajo sega konzia kujibona mane lino ilo ndili jisino tejiwe oyu muya wa Nikolai lesa waga usula ilo lino muya oyo wagaba mubuntu kabera waga usamika mushini ilo tejiwe ponya awa ilo baibere yore gamba ikuti bayoji tanchijo ilo ndogete oh ma mubuntu wagaba muntu ilo mpao waga usamika mushini ambare ambone na ambare mweni nzira Daniel njamba kuti uendelesia ibwami wambungano samulanda kujibara tulejisi ijendi ya kujitajejo tatu jisina chibotu amusirire atu jogere kuli Daniel ashonto buyo amjogere kupuku ya Daniel kabena tulabala ashonto buyo elyo eyo ndisa tatu goba ambi maminiti ali kumi osanwe magumi obiro na magumi otatwe na ajintu jimwi mulijejo mubona Arujane Daniel part 11 alimi atugezeka mpango 21 ngoyo Daniel Daniel gamba ula lino nzira uyimurombwana moyo tola bwenderezi Edomujimo jagwe uyoima muntu imubi Rom wamba wa ulingwe koba takapi lulemego wabami lina mlangiri hele uyobola jaru umono Bora jaru umuno, awuchana ibwami, kuinda, ugo upaira. Mbombo bo, moja kajita, chejijo Daniel, taga amba kuti, oyu, sigurwa na Kristo, nchayo ojita. Uyoerela, mugusena, wabantu. Ie, yoerela, musela, wasirio, ziabo, ziabo, imusba obuno, wamambunganu, kambo, mukaru obu, wambunganu. Tabayandi iti, Kristo, telebayanda mbunganu. Eje kuitanzi, nabakubuzi kutina ulimuna Kristo. Ino usirirwa mbunga nonzi, tabayandi Kristo. Eje, wainka kubambira magani. Aji, anzira, yagurura migwa. Tabayandi ejo. Bayanda jintu jimui, upona nzira eri yonse, njo bayanda. Alimui, igaba, jisirirwa mbunga no. Akuchana mbumboni ibabo. Mbona, abobo. Urela, imusira wasirio. Mbubonya buyo. Ili wamu yeye kumalegero. Wagaito uti, waa. Mubaibere, alimi wagali mufore, alimi wagali jisi ibana basimbi. Gerela ibuyo, bube, wabusuba, ejo bantu, nchoba yanda, chejiwe. Leza wagajisho mezia, jinde chwiri ya gagwa, hao, basandu gira, huku yanda iguabo. Katubale batasuruniga, arubo, atu, ndianda ikuti mulangiri au anini ibuyo. Nya, kwa jibala, gainda, batasuruniga, ibabiri, 2, 9, kusika 11. Yagati bayojita, imfutata. Ibuka kabwini, bayope kwa mizezo isangide. Kabela bayosho mabubechi, elio bayonyo nyonwa, kulimbobo. Lino ejo nchintu, ejo ijintu muya usara, choa gamba. Lino saa ogo taguli kuyanda, wambunga nosunu, mwasona kubambira, ibantu uti, bajite, geji ejo na jimbi. Kabela, bayo, ulisibia, ya kukambana, ikutimba Methodisti, Presbyteria, Nabumbi. Tabele dee kugwa sura mubwato iwago. Mwabona masimpe. Balaji anda. Iroleza wakati. Tila. Balaji anda. Njoba legila iguwa anchijo. Yontobeni. Njoba bamba igushoma iguti. Ogo mwini. Kambo njoba pa. Imisezo isangide. Uchatigizia iguini. Dinuamu lange awa. Ejo baibele. Choria gamba. Alialo. Mbule janesi ya jembles. Mbawagakasia imusa mbubonya. Ababaru mbwana. Mbawe ojita. Mumasuba au mamalimu. Amisezo. Isangide ujatikizi ya wini. Kabela bayo sandura. Ilusi ya lukwaleza. Wesu. Kwa jisu sejibi. Ugaga muamileza. Lino. Nyomabona mpojibede. Ikutalibio katolika kere wa protestant. Jalo nchitu yonse. Jalo ninyiga yonse. Yagabunga nisigwa. Oyungusi kutanta imbisi ituba. Kunsi i. Nzira ya. Ii. Ikutuba. Mululami. Mbungano. Mwabona. Kere. Sigurwa na Kristo. Yerede uwozianya ambizi ayalo mbule ibuyo Kristo yabo ambizi mwabona oh tsikurwana gatandira ukosiyana eloko ikuti akajenge mbabonya ibasale elyo ngoyuwe ngosikurwana Kristo wakatalika kutanta mubukhalo ibutanzi iwamungano lino ulatanta muyende muyende iwinda mubukhalo abomwe lino amulangire nyomati gaindi elyo muyende jaba apostolo wakali kutegwa Nikolai okuya pao bukhalo bwamungano wakatobera pao wakaba injisyo mumungano usangona wakalibyo kambyo pao wakaba injisyo ikuhula ibantu bempuo basamaka botu baideka pati bakalondolwa ibaganda oko konse kulilemeka pomwe mumungano pepe ba ibaganda zinthu yonse yamuya usalala yede kwamungano elyo tonse tiyoinda mukanso yanisaye azimwe zimbi kuromu kayi ndi ibakasika ogea bakabwesa imbungano akubwesa buhedeni romani katoli na buhedeni romu ya buhedeni amarweza machonto elyo bakabwesa astate na malero wakuchulu akumujincha iwa maria bama ikupanga basiwomberezia ikuswa kubantu bafu abamwe bambi elyo bakabwesa ako ikankhwa kachijuda bamubalo ako oyijibika mumubala okwiya akukayitha ikuti mubili wa Kristo khambo kayimenena dama wakuchulu elyo katolika ilainda musi akulinganyerwayo khambo nimoni ilayaka omya yerete ikuba ikankhwa kachijuda ako kakasandwa ikubalesa ungusu jamuphaizi lakuli thajire chinthu munyika phere uhedeni buyo anthangala mwabona momolo senkwisi buyo ndajita munene ndayiwisya kuluzya rolwaleza masimpe ndinamuone oma omo wakakonzya kuchitha checho mwabona ero balaphekwa ukuyanda iwapo pepe obo mbwini tamuyerede kuchitha checho pepe munene ikuti na tamuyandi kuchichitha tamusungirizi kwi kuchichitha ndina uyanda ikuyenderana anzira yaleza yakuphona azinthu akukomba tamuyerede kuchichitha leza tayichi umwi kuchichitha pere andimwambire chinthu chimwe kuti na sina lyako yakabikhwa mubhuku elyo yabumi yakaperere kuzakumalengelo anyika yokhomana loko kuchichitha tokonje ikulindira miniti kuchichitha langa awo yapo ati ndiyokupha kungusya ndilipuyo mbule sipukombi elyo inga gachire kwini langa nguni ukonja iwamba kuti baphaizi ibakali basipukombi mumasuba amwami chesu nguni wakakonza iwamba Israeli kuti tiyakali yapukombi munkhanda kakulia kwalo bakali lesa wakandilongesya zinthu zinji maningi wakapachithira balo ibakayede kupereka kwalo ikuthana yakuphonena kwapo wakapasanina ikuswa ikuchulu ya jesu akati balo bali umwi aumwi bakasweka akunyonyoka akuloba pamathatha besu bakati ikalia imana munkhanda wa myaka imakumi one Yesu akati elyo balo bali umwi aumwi ulifukide ikanda anisikwa japuthamani mwabona pere wakati pere ndime chinkhwa japumi echo chiswa waleza chiswa kuchulu imunthu olia chinkhwa echi takafukiphe mwabona walo musamu wapumi amone puyonzera achindi Yesu nakasika apo baphawizi bakapoola ikuthala okwiya ikapali basipukombi kaphati mulombe wina umwi wakakonza iwamba ikuti chibakali panthu bakali kapotu ma bakendera munzira ya mulawu oyo zinthu zyonse ezyo mbungano nzoyakamba bakazichitha iunati bakachitha bakaumwamakwi iliakopo akenda ikuswa nyomulisi opo Yesu mbwe akabaithana Yohane wakabaitha kuti nyepo nonkhamu ya nzoka mubwiso muthaye kuti khambo musulirwa kukapunga ako muchisiya kuchitha chimwi kulileza ero Yesu akati nyepo muli pausowanu diabulosi ikati chindi chonseleza nakatuma musuzimi chinzi chakachitheka makamuma mabwe kumuwalira imo chombwe iyo lino mulaunkha okwiya akumotcha chombwe chakwe sa iyo thajire chinthu chichonya echo mungano yakatholiwa chakachitha amulange John wa aki amusalali Patrick aponse pamwi pawo ndembapo pakapapikha mukati omya alimi mphawo pakakhukhulula mupili wa John wa aki akuwosowera mumulonga ni wakainda myaka michonto elyo akapompira ikuti wakali mulozi nyepo muli panso wanu diabulosi amilimo yakwe mulayichitha ombombopo echo chiyonkha kunyika yonse mwabona chonyo checho Yesu chakamba ili amuyeye ikuti ili kapotu chiponeka kapotuloko iyo imbisi ithupa pere amulange chomuchisi oyo ngongwe witha ntide lino pere wakati bakali uchiyanda apopo uyaba pa rwe norupati amuyeye oyu muhure wa Yobu nsio 17 wagali masesege masesege Babuloni banyina wabasibwamu ero Johani wagamukamba mubonya muri oyu umuntu amulange amulindire tusige awa akulangira kulanga embisi awa mwabona pe mwabona ikuti yagali yagali chigira yagali bobu yakuti wagamukamba arugamba urupati ere masesege agali Aguti, wagawale dwe, ibuloa kwa babo, ibaga fida, Kristo, imbungano, yebega, daikede aria, baisagati dwe, mupepo, angolide, elio, wagajisika mito mchanza, yagwe, igabu sofki, wabuamu wagwe, nizi wabuamu, upona utasarali, yonje, njisho yagwe, njafosya, iweza itwi dialisa, akulibamba, igubalangusu, winda, ulizia, wabonwa maria, azionse zintu ezi, jamusho wa umbi, kabela, Iko sifosia, elio bami banyika, bajita iwamu angwe, elio nyomati, elio nimbugano ya katolika, pere wakati banyina wabasibwamu, wabona, jintu jijona, obo, mganga beti, hawe, chizi ya gajitika, jindi sumambururo na agafa, kabela murumbe wagwe, wakasimana, mu, mabawo jita, gabunga, nakubika jigama jabariki, omuya, nakutariga jintu kujogera, onya, uopona inzira, nyomagari bianda, kemuganda kukara ajwi, Mujibaga ya kusumana na iwenda igabotu ajwi Baga kara ponya aya Eji chejijo Tamujiti bobu Walo chejijo mwabona Ngwe kutala oguya Amone eji chintu yomwe Kuyandagu mabuyo imasena imashonto ambi Akutana bagujala Walo ngusubami oyo Siku jaya Ibantu wa Daniel Sena mula shoma ejo Lino ndio bamba eji Kutina muyo kwasha Akuta yumiyomya Unamini timashonto, njo, njo jwamba ibuyo ya kukambana, mbulimbo ikwanzia, pendi anda kujwamba igasimpe, kamundi, muu ya usala, iwaga, ndipa, yeyo, jama simpe uyo mbuli, mbwendi, hui awa, mwabona, mwabona, inaomulange, atuweze ujogela kuli Daniel alubo, anini ibuyo, ndi anda kumubalila jintu jumwi, eyo, iutina, tamujogeli, uligabotu, ndi anda ikubala Daniel 9, Daniel 9, Kalimi ndianda ikubala iga mpango, iga 26 na 27, iga Daniel 9, ili wamulangirile, ikutina ngongwe, welede unyonyona iba ntuba Daniel, ejo, chayo ujita. Ili wakumana wiki siri magumi, alijisambo mwe asibiri, mesia uyo unyonyonu. Mawana ezio ni wiki siri magumi, alijisambo mwe asibiri, na yo unyonyonu, kuzwamu wiki siri magumi alijiroba. Ikutari nkambo, karuwagwe, pere nkambo, igabantu, elio, sibwami, Ago kabunga gasyunu awa. Ago kayobora. Ago kayobora. Kayonyu nona imunzi. Alimi ibusena ibusalala. Alimi mamalino. Ango ayoba aza magule pati. Alimi igusiga mamalino. Aruamba imatongo. Ayobikwa. Ngenda kumbuzi ya jintuje mwe. Nobantu. Edo Kristo nagamana kunyonyo nguzwa anjiga. Mumiaga yotatwe ajisela. Yamulimo wagwe. Alimi nchinzi. Yaga nyonyona temple, nguni waga nyonyona, Rome, Masimpe, Constantine, na Pepe, Mdijatile, Taitasi, Sirutwe, Wampi, ina Roma, waga nyonyona Sibwami. Ina mubone, amulangirele aba, balumga na, kabaselumuga nchopeni, malambo aya. Jini Yesu, naga siyarwa, mwaba usubira, iguchuru waga ima, umanagasi, iguchi alie mwana, jindi, mwagari no siyarwa. Sambo mbubo, wagari mi, gasola igulia imwana, jindi, naga siyarwa. Rome, mwabona, ngoyo sumwaba usubira, ngoyo suwami wanu, ngoyo mnyama wanu, mwabona, mbaba we, umui au mnuwabo, bubonya buyo, mwabona, uli ya mwana. Lesa waka mwempela ikuchulu, akukala aju unajagwe jagwami, wa Kristo mkwabede lino ibusigira, ujendi jisaridwe, mwabona, lino, amulangirele ejo, chayo jita. Lino o lino, nashoma, naliwamba ura kumuntu umui awa, wayanda wali imugesu Robertson sunu, na mtu umui, ngweli kubandiga kujatikisi ya jeji, Utari ujatikizi ya jeji awa Pele ajintu chijonya abuya Ndashoma ndagaga mbauga Hali nchijo oguno Utari iga indi imaningi Eyo joji tiga Uli eji United States Ajimo eji Jamari Mawana eyo lino Kubadela inkongore izyesu Komitelo eyo Pedwa Iumiaga eri magumi One iguzwa isunu Ombotu sagene Iguba Monsi Sena mgasola igujulagu Hea Utara oguya Na Tambo Yabumi Aguswingira Ulinjio Mwabona, iguswa Washington, va, tolibolite, mali kumaninina, kuko onse, ino dipenzinzi, ingolite, jega, jariruwa gonsi, kabela ibachuta, mewachisi ipangano, japoli, yoba Rome, linamulangirile, tulisi muga mwini wamantoro mapati ilogo baloma bajisi ijibera jipati ilogo jabuhubi wanyi omwe wabo amajuda bali rujisi ino amulangirireji ino amusulire buyo igulijeji nzira muya usalala mbuwa kanditondezi yajeji ili opanga jipangano abanji wanguigi yomwe lino amulangirire ili agati ganguigi uyoji tia jitu zigombyo igumana nkambo igakuhulisya wajisesemyo yoji bamba itongo kwalo igusiga umagore eyo ejo yakabikwa jyo jitirwa atala lyatongo amulangirire ino nchintu yakusongo ngoyowe lino tulijisi jifanikiso yesu akuziwa kuti nguromu lezi kuti ngusikutanta imbizi ituba lezi kuti wakanka mbuli injisyo ilumpao inolomu yabu hedeni yakalinzi yakasandulwa iwa lomu yabu popu akusamikwa mushini lina amulangirire ujindi jakumamba lino ikutali mazwa matanzi jindi kristo nakali kukambawo kaphere ujindi jamamba lino ibela jamamba lino jamhwiki ogo kutoka zwa ikweza wiki zili makumi ali chiloba zya danieli ndio kristo wakasinsima wa myaka yotatu ajisera alimwi myaka yotatu ajisera ibikidwe sambombo alimwi oyo sibwami mujindi ejo uyopanga jipanganu abantu ba danieli valimba juda encheji ndi nabwinga na torwalino takajibonipe amone mujisera jamamalino jankhwigi ya daniele vantu vapanga jipangano oyu sikwami upanga jipangano arom upanga jipangano ambapo wina kusumba usya kambo gabuhubi kambo gatolika abamachuta ndibajisi ibuhubi bwanyika ndakali mu Vatikani ndakabona mushini wabutatu yerede kuba akubusyanya apop Baron van Brombeg wakakuchitira mu busena bwangu ali wasigati bwatatu a 3 ogrogo ero jindi nindaka njija mukwami wakakusya impera yabuluke bwangu okulikapotu kandahambira utajabuka mukuenda ikuswa kulinguwe okulikapotu enda kati ino chinzi yerede ujita kunembo ya mulombwana uyu kati kunjira buyo akufugama asili yako yomwe akumyonta ikanwe kakwe ndakati ejo tajijitiki ejo tajijitiki pepe munene ndakati njo itamwarumi uli onse kuti mukwesi oyo uyanda iwa mukwesu njo muita kuti mufundisi kuti na uyanda wite ulibobo pere kukomba mutu okonse usurirwa kuli Jesu Kristo mwabona pepe munene ikutamyonta ijanza ya muntu mulibobo pepe njoyo abobo tega jijita Bendede kumka gonsi winda muvatikani. Va inga toka jura ama dola ali mabilioni amyanda. Inga wa iliamu ya yebuyo ibuhubi wanjiga laibeli ya gati waga janwa mulinguwe. Amu ya yebuyo masena maremu mabilioni times kambo zi komunizimi chwaga bugira omu murwasha. Jinibamba kumyongwa mwida igunga bagamba kusi ibanji tabo mporora ya komunizimu havela tabazi agwaro tabo mporoida. Bombo komunizimu tajireje ntu kiberesho mujanzeria leza kugulia inkoto anyiga kambo kaburwa kwabasalali bombo elwa kumana kutorwa kwambungano romu abamachuta bayopanga jipangano lomwe amwe baibe yakati bayojita abantu basalala ero lino amubone bayojipanga kambo kanze ejisi jiobula mali iyo imwe inyiga ila jeregelo changolidi jiobula mali Nyomuli seyo, yutina tuponena kumitelo, mabiru, akwanya, kubadirwa, nyaga ili magumi, onei, kuzidalino, pari, potubede, ureje tuyo mwebu yo jikonja, ujetiga, ta, iwechila imuchobu, wamari, akubadela mapondi, edyo, tatugonji, ujejita, Wall Street, ilajisi, alimwe Wall Street, yendeleze kwa, abamachuda, imwe, yayo ilimu Vatican, ilumamachuda abajisi, amwe angao, Wall Street, amagwebo anyiga, tatugonji, Ujitumina eri utina balago njia ujijita sena mwiyaya abarombwana bawisiki bonse bantu wasima tombwe ali mabilioni times mabilioni ama dola umwaga akulesha mitero yabo yonse yabuhora ambo kazipegupegu ziaga indi zibyabi azintumbuli zezi elokuya mu Arizona okuya kura mamilioni ama ega anyiga aziuru akusha mikodimi pati ya madola ali ziuru zili Imagumi osandwe, awipatera kumitero ya kufora. Elio inga, nakubika muntolongo ikuti na tobadera yako pere waraiberesya akuyaka imikoti ya mungwimba yakubinda akuthumina mabudoza mukati elyo chinzi tobachita babika mabambe akuyaka manda omuya muchindi jithopera konse imali abo mwabakajana pede kubamba ibuyobozi bwamphindu elyo ikubika manda mabambe omuya akwasambala mamiliyoni amadola zamuya kuti balo balomwana toyoli nkwanya ikuchintcha muchopo wa mali muli oyu mulomwana kumusanza awa mu ndizinanze ilyakwe Castro mwakachita wakachita ibuyo chinthu yabusongo yakasola kuchita pawo chindi nakanyonyona mapondi wakabhatelera akwanyonyona amone pere tatukonje kuchita yecho abalomwana apakachilekeri ibasambazi pahupite ibanyika palichijisi elyo mphawo kuli chinthu chomwepyo chakuchita imungano yakatholika ilakonja kwabhatelera nje ilikhe ibiyo ijisi imali alimi ilakonja kuchichita alimi yochichita alimi mukuchita yeji kuchichana yoli mfanya abamachuda kukuphanga chiphangano ilochi ndi yaphanga chiphangano eji abamachuda linamu yeye ndikweza chechi kuswa kulukwalo lero lino jindi yachita yeji ikuphanga chiphangano eji tulabona muli Daniel 8:23-25 yochita manjenjera kukuhuba alimwi manjenjera alo kuphanga muchanza lyakwe elyo ulaphanga chiphangano eji abamachuda elyo akati ngayeyi nyaka yotatu yachisela kuyothola chiphangano yakwe mwayohungayirabuyo ichinthu akuphatiziya imali abamachuda elyo chindi achita checho oma oma walo witwa kuti siku wana Kristo ikusira kuma maneno abukhalo wamungano khambongo walo abana bakwe bakwana Kristo ajwi oyu munthu witwa kuti siku wana Kristo lino uyochachirira mali alimi awo eya kuti chiyonjerera anine buyo jindi ndamba eji pawo ndiyanda ikuphirikira kuli nchicho mukayindika nini walo witwa kuti siku wana Kristo alimi uyoitwa ikuti sikulo na Kristo mumeso aleza usikila kujendi jama manino lino pere mpao uyoitwa chinthu chimwe chimbi lino chindi ajana imali onse kuyenderezi pao uyothola chiphangano eji abamachuda muli Danieli awa mwamba kuti uyochichita akati kachisela jama manino a mphiki zili makumi ali chiloba ya Danieli lino mpao mukeso ino uyochita nzi uyoba akusambasi amakwepo onse anyika kisimeano anyika khambo kuyochachira ibufupi bwanyika chakumanina ilo kuchindi echo paloba sinsimi popiro payopoka achilawo akuyitha apo pali chulo sili mwanda amakumi one apone pawo nchinzi yochitika pawo chando cha mnyama yachiopono cha 13 yothali yakuba khambo walo uchisimakwepa onse kusambazi azinthu zyonse zyanyika ilo nchinzi yochitika mphawo chando cha mnyama yonjera chakuti wina munthu ukonja kuwula na kusambala chita oyo uchisi chando cha munyama alumbweleza mbungano inoyo khangalirwa nyaka milemu yotathwe achisela mubulemu tayika indi muli checho linamubone kuchindi cha mamanino kumamanino amakhalo ambungano lino walo witwa walo abana ibakwe vathegwa sikulwa na Kristo khambo kufumbwa inthu yochirwa na Kristo musikulwa na Kristo ilo kufumbwa echo chikwa na ijwi chikwa na Kristo khambo Kristo ndijwi lino walo musikulwa na Kristo pawo muchiokonzi cha 12:7-9 jindi satani akuthandwa tikuthamikizya muyenda kulemba echo khambo ndiyenda kuti muchibale tarujisi ijindi lino yaswena makumi opiro na ikumi pawosanwe ikuthandira 10 mwabona pere muchiopunicho 12:7-9 satani muya diabolosi muli kuthala okuya lino zikuthamikizya pakwesu yesu ya imbungano yathulwa kuchulu kapera satani wathandwa ndindi mbungano yaunkha kuchulu satani waseluka pawo satani walifungula imweni ikuba sikulwa na Kristo kapera waitwa ikuti munyama pao yevunuzio 13 wabika ijando ansi mwabona jindi walo ugasya uyolino una Kristo wasyara munyiga munjoroma iwawo ugambo walo ugasya amye igaindi awa mubatesroniga ulikede mutempere yaleza bali cha ibuti leza balegelera sibi anyiga alimu ejo josmanana iyo milandu iyo fura nakuyabuya tabe atajiga sibi ejo usigira jindi jagwe jagwe yubunuma jigaitwe ero mpambungano yakugwe mpa iguswa ero jindi yakugwe mpa mpao wali incha imweni iguswa uli sikurwa na Kristo lino oma mbungano mbungano mpati alimu e lino waba munyama darumosia ninda kwenja iwamba iwantu ikubona jejo linamu yeye sikurwa na Kristo amunyama muya omwe wini mbobo ibo tatu iyi mnene zibela ziotatwe ziangusu zionya kia diabolos amyeye nigolai mawana wakajita kulifungula katana kwenja ikusamigwa imushini mawana lino amlange eji zibela ziotatwe zibela jitanzi walo uitwa kuti sikurwa na Kristo zibela jabiri walo uitwa kuti musisimimuweji iwera ya tatu wala witwa kuti munyama pamukone Nikolai iwisha wasigurwa na Kristo wakataliga mumasuba a Paulo igurwa na chwi yaleza sigurwa na Kristo awo walo witwa iwuti alubo musinsimi mubeji oyo jindi iwisha ni wakaba imuntu wakali imusinsimi uguisha kwa gabunga kasi uno ka gabunga kasi uno gabunga ya katolika ipopo wakali musisimi kuchwi ya mubeji alimu ejo jagamu wamba iwa musisimi mubeji ijibe raja tatu walo munyama imuntu oyo wakasamigwa imushini kumasuba akumamalino anguzi yonse ezio romu ya buhedeni jaga jisi yonse ambo munyama wamitwe ili jiroba timuaba wakatangwa ujuru kabela wakalifungwa iwa musisimi mubeji jejo we wakajisi imushini ili jiroba alimu wakatangwa kakusoirwa imunyiga arwizi ine twamba nzi nguni oyu sikutanta oyu sikutanta imbizi sena mulimuzi kuti nguni usibupampu ukambya muna satani ndakaunka busiku bumwi ndibakwesi bobiro bakhede muli ei mbungano lino mukwesu Norman usule okuya alimwi ndashoma amukwesu Fred pakali gokuya ukumva imuntu kaisya ali sikurwa na Kristo imuntu uzizilwekapotu umwi winda Assembly yaleza ngoijisi. Ero panduzi wakwe wa sikurwa na Kristo wakali wakuti bayonywa vitamini ya mushobo umwi kuzwa kuzwa momuntu akulonja ibu kuzwa momuntu kuya ujiko zianyo jipati eji jio jata ntamo ya mulongo wa mayage adolopo ujindi ero ejo sanga mweze zia imuntu uzwide muya usalala kunsi ya mushumi wakweno ulibobo na kutamina guba yaguli ngeri baibe liamba oyu sigurwa na Kristo utinguni tali walo mtu amwone oyu sigutanta tajiri ijimbi pere sigupampu ugambia muna satan diabolosi wakali fungula ngosuri iyo musale sali lino ndashoma mchuli dema tui anu ibagali kusola umi wabana ibagwe yalino lino amagani a television kubona kuti na wakali imu songo ibinda imuntu utawela uwima iwa mleri wajisi mawana pene kwa bobo ujisi ibu songo ibunji mbunya satani imwabede ulasola gubu sambara wakabu sambara uli eva wakabu sambara niswe wakali iwe anda sibu pampu ugambia wakamu jana ya inyiga yonse yanda sibu pampu ugambia bayomu jana amulindire ibuyo mane mungano iga inke ikuchuru kawela satani watando kuyoba mubuntu mbombobo bayanda mtu umwe ugonja ikujita nchobeni nchito uyojijita waga iya oyungu sibu pampu ukambia muna satani ujisiriyo ujisibu songo ujisiriya kwa bugombi wa mungano iwa machu agwe eni iwa kupanga iwawe mweni elio ulatanta imbezi iwawe ituba yaga mungwe ugoje nga ibantu elio uyosunda ibugombi bonse wanyiga pambo bonse uyoba munsangano ya mamungano alimi tangano yanyiga ya mambungano elio baga ya kakale mayage abo ndo zionse zilibambidwe mulimbo kwerede takwe yitu yomweji shede elio ikabunge akamwi gali pakachine omuya mulinjeo inkamu ya mambungano elio nguni uka iminina Rome, ilo popu, lino, ulao mporora. Tose, tulibomu. Atuwole anto omwe, agwenda anto omwe. Ilu abantu, abamu ibanu, ibantu, bambaga ni mabotu, afide, mulagaga. Mwerede, uyogaga, uisya iwanu, wabu fangeli, ugubwesa intamo, ili bobo. Jenze, chumuga jita, igofala maningi, unyintu ejo, jaga bungwe, mwagaga abwini, ilo wini, wagabi kwa gumbele, ili abo, kabela, ba, baga abu tantamuga, agubu siya. Ero rino, baga pegwa, uweno rupati, utiba shome uweji, agunyonyonwa, ulimbobo, mbojibe denchoveni. Ero sigura Kristo, urajibweza jonsi, yo baibere, ya gamba kuti, uyoje nga bonsi. Ero bonsi, bali atala anyiga, abo, balama sina atale mbedwe, unsi, ya ezo sina matizo, igusua kumarengelo anyiga. Rino, utina baibe, Yagati wagajijita, wagajijita. Bayati nizurirwa, pawe inya, eyo, chidimbubonya nchoveni, igaro nkagamu, kagonya, gaba fure, yaro nchianza chijonya ejo, yagatari gila kumatari, jiringusigurwa na Kristo, moanse, njongwa kulinchijo, pere ejo, warombini, narangira, amen. Ino amubone, uyosunda, elio, igutandira, Mungu jatisya igwagwe njionya lino ujindi nali sigurwa na Kristo. Gatanaba mnyama mwamba ule ujatigizia jisuburo jarunya. Amulindire buyo amulangirire balo mayosyara anu anyiga. Toba yo erela iguindamo. Uyoba gulila agomoga agurumantwino. Kambo simwaba Rome. Wagapira manzi guswa mumoromo wagwe. Igurwa na basyari zibaru nyungu wa mwanagasi. Oyo basyara anyiga, nabwinga, nagamana usarwa agutorwa. Ero simwaba, wagarwa na abasyarizi, bataganda kunjira, ero waga kukunga janguzu. Ero mungano ini, yo inda, murijeje utina, wagari ugonzega. He, nyomabona, bagamana gunsi, yabula obu, uluziaro wa Kristo alimi, tagagonzi winda, mumapenzi amui. Tabajiseje ndi jamapenzi, ejintu jitobela, gumbungano, walo, kugwempa. Amen, amen. Arumbeleza, obo, mbweanda jeji. Ani mwambile, kwa amba ejo, siku sunda, chayojita, alimui, uyo sunda nchoveni, wajijitagare, jisumiduwegare, iwamana, uyo jisuma, iubelesia imari, imari atombe, ejo jiri, luleme, bayanda mari iwindareza. Zintu zionse, mzobaye ya lino, jaguti ujisi imari ongae, inochinzi? Nyomulisi jaga hamba zindi zinji amupemari kumbungano kabela yoleta ujincho urupati kunyiga. Amupemari kumbungano kabela yotuma bafangiri kuhonsi kunyiga. Ero nchinzi yojita yosunda nyiga hamboga Kristo. Andikuwa ambile jintu mwensuma wangu imofumu jete nyiga taizundwe uberesia imari pere uberesia iburwa wa Jesu Kristo. Amupereza barumi abo bari mbarumi basintazi bayo ima oguya. Ajwi elio, igukona na agufa, bayo sunda, Uyoba nyitujo mwebio, jio gwanja igu sunda, mbabo bajisimasi na abo, ale mbedwe mpugu iliabumi ya gaberele, kuzwa kumarengelo anyiga, ejo, chejintu jirike, yori mwa. Mari, tagabi ajintu jagujita nchijo, aba, abatuma mulale, mutunsiansia, ituwabo tuatubungwe. Atubone iei, musare sare mupampu warweyo, mwayoba, uyoba musongo, ma, Eyo bonse, bana bagwe, bamusungule gide, bayo baba songo, PhD, LLD, obiro ma, LD, QSD, ABCD, F, useremugira, UZ, bayo ba ajonse, basongo, pambonzi, jitobera mabambe a Satan, ufumga abo pyungi, wamanchenjera, agurwa na Bible, nga Satan, eyo chajijo, chaga tolera Eva wagati, kulirembedwe, leza wagati kulindiswe, utajita jejo, wagati, Pere lindira, chobendeleza, tagajijiti, pere, ndiyo chula mesu anu, akumupa imu songo bomwe, wagabu tambula. Wagari kumuyanda, wagajijana, jalo, jisi, ambone, uyosunda njiga yonse, ya bugombi, uyosunda akupanga, jipangano, abantu badani, chejwe, muri, bamasi, amubantu badani, bamajuda, wangwigi, siyama manino. Ilumpawa, mpotubede, agwalo, uyituwa, ama bodi, elio, mulajibona, ya kulondoga, hao, Pojibede, alumbeleza, ngoyo mbwabede, ejo jianza, jagabunga, ja diabrosi, ilu wina kufunga mkwa indi, alinchijo neguba, wabona, chonhyo, ngomuyanda wa diabolosi lino kutali bantu kutali bantu omya balomba bantu baleza ibunji babo pere nyobo mulisi ejentu jendi twasiga awa kusigira kukasige kukulira wa myembo ei alimwe jindi jitobela na kubora e myembo kairira amu yeye jindi yalo walo angelo wa mamanino uyu angelo watatu wakabora onse amu swe mulingwe no bantu bangu jindi wa angelo auluga jindi chijonya mulumbe no uloga awa mwembo wa mamanino mulumbe wa angelo wa mamanino jina matisio ya mamanino chaturwa yonse zijetigira aji ndi yomwe iye mwenene onse matomeno atala agunka mukutamani ino ninzi kujendi chijonya oyu mulombwana na yabu sunda pao ndirajala leza uyoji taji ntuje mwe pao awalo tutapiebo yo satani kulumbwazia gonse awa mwabona tutamba uli kuchatizi yangwe kumaninina mwabona kujendi eji jintu jipati ni yunka ogia eji anza jipati gajiba itubunga otu muruga mantano kutegwa bagonje ulibunga antomwe iwabu na kuima ikuwana komunizimu palimi mkutazi wakuti leza wakabusia komunizimu kukuba sunda masimpe chenze yagalamba komunizimu kubuga murwasha kambo gatombe ya mugano ya baroma asimuhisi yayo lakabwe samari onse agali murwasha lakuchasia nzala ibantu yarufu ubaima alimi mujibaga alimi lakapona abyo mbori ibamui ibanyiga ndagali kumusanza mu Mexico chalino lino iwona banabanini bajete ufumwa jisi ya katolika ya ili kwa sisi ewaro tawe yomwe ya yo andimujiye busena amunitondeje kwa babede ufumwa jisi jendeze kwa agatolika tajigonji uli kwa sisi ya jeni France, Italy, onse ambi, Mexico uliko onse komunka labari kwa sisi jibeni pambo onze imbungano ya katola zintuzi onse dobaga jisi akukega ambo Russia ya gaitanda amulangire ejo chaga jitiga ngirisi eji ibongu ndagari ngwe kumusanza ogwea elu inga wayeya ikuti jubili imbotu ya gari ujitiga mwakwa mirangu gairira elu ngoyu mwanagazi munini mujete gazabu seruga gagwagwa gagwela matende agwe elu tata gagwezede mkwanda alimu bobiro nabo tatwe ibabo igabarira wakari ujitanchito ya kubadira burubisi umwanagazi umwi wakakwa utala ogwea gajisi wagwe gari kuyeya ikuti oyonka ujuru winda ulingbo oo ino nchintu jose chansoni haonda kabona kwee mkwe kunselero ogu ya hao kwa kasiga kweende boma wukwebo hao ata sitikide igabo tu logo mbungano itwala zintu zionse zoba jisi hao pancho mwenini ndiza pancho jamba frank waselemuga alimu muyasi wama kwe eyu bamba mapeso ali magumi obiro mungwigi pere yotola mapeso onse ali magumi obiro umorila mabusu obo mba wende wama kwebo abo pero lino mpawa inakuja tigizi ampa ikuti na walo mkuba muyasi omagwe ama china alimi upanga mapeso ali magumi obiro mwili iguamba vyo kandizi ayo nga jana pere iguamba mushobo oyo wanzira ya wende omagwebo usitigide amwana lino ikuti na upanga mapeso ali magumi obiro mwili ngoi wasiga chiko mwana ejo jamba kuti umimo nini alimi ulaberega oguya ikutandira mapeso osanwe muhwili. Ili ujisiwa na gali kumi. Iba usanina pere wiyoba mtu umwe. Wiyoko nkomona amuli yangu wagwe. Uweza ayo mapeso atandila. Uli osanwe na one angao. Neguba ubadelela inkendro ya mafuta iuti. Iyage ajipairo. Jangolide ya madola ali milioni kambo igazibi ziagwe. Bawe ogo nkoku sitigira wabwende. Wamagwebo. Yonjenzila imasi mbabede. Ijintu ya jitora jonsi imungano ila jitora jonsi ya gaji chata mumanza ayo wamana ilu walo amali ama machuda mjipangano ejo mbuli baibere mbuli ya gamba bayoto la jintu jonsi ilu mpao waba mnyama walo wachula jipangano ijagwe alimi wajitia imusalu mpati wamwaya lumwi lunyungu oru wamanagasi mbuli bobo wa pila manzi iguzwa mumulo mwagwe wapanga ilumamba eyo kuyoba ibulira agomoga agulumantwino ino nabwinga ulimungu kwatwa mubulemu mwabona jini chijonya tutaji mpi mwensuma lesa wendi kwasya ndi anda kuyoba go kandiwe magani eyo iji tolera ndi anda kuyoba go lino amwane mwajini chijonya eji no ijitiga autana wabiyo eji ujitiga mwini anyiga lesa wakashomesia kuchindi jonsi kunyongana iwathu mungwe ukasyanya ukahandano irwabo rwabo sumini ibwabo bwabukombi tuleza wakashomesia kuti uyotuthumina imusinsimi wakasimphe iwachwi lyakasimphe hamulumbe ubwedhela uchwi thanzi ilyaleza aruswamuru wamathatha uruserusya inguzu yamu ya usalala akathi kabanthu anguzu ndiyo musumphula athala ya zinthu ezi akumunjisya kuchindi chilyonye ilyonachwi ikalisimphikizigwa ya jesu khristo ikuti ngumbabuja ngwenya sunu akuya myaka ambone ndili andinywe lyonse akwalo mumakorelo eyo milimo ndyachita muyochita nyepo ndiyo kandinywe chopeni ikayindikanini elyo tapaka ndibone limbi thambo payoba ikabunga ipeni akumwayika ene muyo ndibona thambo ndiyoba andinywe ndiyoba muli ndinywe akwalo mmane kumakorelo chindi pakati ibukali ibwakwe muyothiwa kwakumana makorelo pawe oleza nguli onse kuthandambisi ithuba thamuli bofu mulabona ikuti ngoni usikulwa na khristo oyo alimwe oyo muya wabwino oyo waunkha ilino akusoperera mukati yabamba ilyo mphawo mwabona leza kuzumana na uyo kuchirolola ulachithondezya muli munthu ayakuya ambizi ithuba alimi abutha wakwe khabera ngathakwe mumba mulimbopo ngusikukonga tajisinguzu iwamba inguzu yambungano tilikuli inosichithikanze palati tuli mbungano thanzi imbungano thanzi yakathanda madaimona yakaphonya palwazi yakupusya pafu ibwona zilengano a zinthu zyonse zimbi tilikuli lino mwabona ngusikukonga ibutha kabuthakwe mumba mbombopo penyo mwabona chindi khristo nakasika icheba yakayuthu akuzwa umulomo wakwe muli kumweka kwarulapo yakaunkha akunyonyona kwasinkhonda pakwe akuthanda diabulos yakwe chakumwaya zinthu zyonse zimbi elyo wasika chikopera chakwe yakanikithwe mupulowa alimi achipero chakwe wakalilembedwe ichwi lyaleza amen oyu wasika amphiri akwe asika ikuzwa kuchulu oyu sikuthanda mbizi ithuba wakali munyika yindi chonse yochintcha ikuswa kuli sikulwa na khristo ulachitha echo akuba musisimu peche wabona wathalika usangona gali sikulwa na khristo muya mphawo wakaba musisimu peche mphawo umane yindi diabulosi athandwa ulalifungula mphawo anthu omwe a diabulosi zipera chotatwe ichithanzi ngu diabulosi ukuthalika muya wa diabulosi mphawo waba musisimi mupeche mwi wanjisyo yamupeche indu ichithopera kulapo ulambuli diabulosi nguonya imweni kalifungwide mwabona ngoyo mbwapete ili kuchindi chichonya uyu diabulosi payakuswa kuchulu akulifungula ikuba imunthu muya usalala waunkha ikuchulu akuseluka kulifungula mu banthu amen oma ino nchindi masiku junza leza nawe yanda inamatijo yapili mwamu yanda lino mulachishoma ndazimabuyo tape lino ndiyonkhwa ikuswa kuli checho nyomulisi echo mwabona pere ndalangira andikwambira chinthu chomweyi mukwesu ndi zinthu apeni kuchindi chomwe mubumi bwangu pamodzi oyo muya chomanga ndichenjesya yonse kuli chutho akukapunga ndilumbithe kumwamireza kundithondezya zinthu ezi ndize kuti bwalo mbweni mbopowe payipununwa ponya awo ngoyu ulathantha nchopeni iwinda mukukhalo ulithondezya nchopeni awa akuli zipya mwini ponya awa chakulondoka mbuli mbwakonzya ikuba mwabona ngongwe lino tathuene dwe ali checho lino mwachula meso anu amuthanthamuke kumuchopo oyu wa chinthu elyo amuyande imwami amoyo wanu onse akukhala nchopeni anguwe iye munene amuzwe mu Babuloni zinthu zyothathwe yathondeze kwa kuchwi thondeze kwa uchifoto yaipununwa mu milimo ya muya kasimbizikwa elyo kuti ndichwi lekera chwi lipole athuthambala othu mwami ponya pachiswa ponya munthu onse uchiswa oyo uliko mwami atapo okwiya anze walembera mukati akuthumina tata kuola eli uli kuphonesekwa ikumbi weledeyi kuchithwa nyonya lino alimwi twazumanana mu mulimo wakuphonya pere mwami bwalo mbunthu obwiya tuyanda checho mu ntchirerano ibuyo mwami elyo zinthu ezi ziyeledeyi kusika twalomba leza ikuti yobweza madzwi aya lino akananwa akwabamba ikwakasimphe ku bantu balekere bachibone mwami mukushambwa kwa jendi alimu yebo ulizi tata wobo ndalomba kuti ikunji wakambwa kuti muya usala uzoli kweza akuli kununa mumyoyo abo ibalemba imagwaro akube kuti balangelange abo baphanga matepo na baswirira matepo akube kuti bachilangelange ikuthawika kuphanduluzi ibwawo beni uli nchijo lino pere kulangalanga ibuyo ijwi wajipa tata muzina lya jesu na yitula jonse kulindwe akupolemu kwako amen. Amen. Oh, ndarumba. Oh, kuti na kuli munthu okuno oyo. Utamuzi. Mukujatirwa. Mukujitalino. Koswira kutaphatira oko. Utonkomene wangusu. Ikuti. Kulangira ikusola ikuswena munsi. Kujitalino. Wamasuba ikuzwa jeji. Inokuti oko kwali kunamatulwa. Kwachinamatizyo ejo. Inokuti pakali angel oyo. Wakatuma okuya. Oyo, wakatandira, undipo toa ikuswa ansi, bozu wa mumwi, kei mkwe kusule, okuya, jindi wakamboni watatwi, ni wakai mkwe, monsi, oyo, mweka mwambili degale, petana unka ikuti, yoba kupotoka, ogo, uyo tandira, unitumina ikuchuru, elio, nagakwe mpwa abangiro, balijiroba, akumora ikutoja ikutwe, ijintu, yakati, tisunganya ikuswa ansi, saa ejo jirireme, mwesu unoman, mwesu Friday Sotman, abobaka imfi andime, jindi, njaka jitika, atalaria Tucson, elio, kubamga, usomo, msoge, iguswa, uzisani ziangu, mbonya obo jirengano, mboja gamba, elio jagari umusanza wa, utozia Tucson, ikutina ejo jirireme, tambiga jandari yako, mwesu Friday, mwesu unomani, mbabo we, na mwime kumatende anu, yutegwa ibantu bagonje, iwona, uti, mwagarigo, ubomboni, senangu ite jintu jimwe jiribobu. Mubo migwangu. Eromponya buyo. Chibaka huima pe. Bonse busuba. Nagaromba Freddy. Jifumo jaga chirira. Taga jiseji. Nagamulomba kuhunka. Buyo huima. Gasumana na kwamba kuti. Amujiyete. Amujiyete. Kile wakati. Wandambila gaindi. Ogu ya kuti. Taga jijiti. Jebo unkagutwe. Nyonya lino. Irubangiro barijiroba. Igupoto kakutanzi. Gachula. Inya. Inu kuti. Chijo. Tulikora lima marino. Mwabona. Nda. Muyanda, atu mugombe. Nda muyanda, kambo, wagasa anguna. Undi anda, amwimigire. Agura, lufutuwa rwangu. Ajisamu. Jagari fari, atu salazimi yesu rinu, bagwesu, muli mbotu kutamiga mitu yesu, bajizibangu, nagamuwa ambila, ubi, ulindinye, pele, na jijita, mubi andisho, wabuleza, nagajijita, kambo, ndamu yanda, ujatizia, guba ama sumalafu, akusama, akuline mega gabotu, nagajijita, kambo, mubi andisho, wabuleza, atu chile manjezezi yesu rinu, ujindi, ujindi, ya kuroro kiswareza. Jendi ya jifumo inga igwaba igumuga irogo inga wayutuga zintu ezi kazi siga mbulibobo wakwesu ambweni makorelo amulimo wakuhima agati sena mkasola kuye ya jejo ee tandisi kuti jiribobo tandambi kuti jiribobo pere ino kuti mbojibede ino kuti mbojibede ino kujati zianchijo tawwe lununugo ruamana ujendi ejo ndachoma tajiribobo pere ulakonzega kuti mbojibede Nda. Muyanda. Nda. Kotusara ya mwami. Muyanda. Kambo. Wagasanguna. Gundianda. Agura. Lufutugo Rwangu. Haji Samu. Yagari Fari. Tirele kwa sina ya mwami. Kule mkulire saa. Ndagu yanda uguli kwa kubotu. Sena tamugu hite ogo. Mwiyo mwia usala mbuli. Ufumba gonsi. Mulinduwe. Kwenda gonsi. Anguo. O mbojile jibotu logo. O amu yeye. Iluseru wagwe. Nda muyanda. Damu yanda. Kambo. Wagasa anguna. Iwundi yanda. Agura. Rufutu wa Rwangu. Haji Samu. Yagari Fari. Utari rubi mwensuma. Utari rubi. Walitolele la gumunzi. Ukara ndidyo. Ulijatilile upiro wago. Utari rubi. Ukara ndidyo. Leza mlonge zyerino. Mugesu na viyo. Mwembe liwanu.